Blog Talk Radio.
Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni siuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni siuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni siuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni siuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni siuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni siuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni siuriro nyarwanda
araye ni si viva viva araye ni si viva viva
Yeah.
zambu tege kwari na tege kie RNC Iwuri honye kwanda Mitego ya kurwanya mwenye jituga uga Kivera mwenye kakodo yetu Mazo wabjeji vati njira ngabandi Misangu ifuki viro alivitaye mase Fatari rurwanda Fahechi vivondo Nivuza tuhidu rurwanda Vataza vatimbi sabuza Umuhutu mutu mutu sifese ngabisa Mwye tuwa kuru kanishe marise
baramukije nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira Washington DC turi kuwa gatanu ni tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 muri kuba nange Sergeant Ndayizeye ntangire mbifuriza noheri nziza no kuzagira umwaka mushya muhire kuko mu bizira twabibarari cyane kuri raditahuka twababwiye ko uyu munsi kwa gatanu dufite umushyitsi turi buganire uwo nta wundi ni Jenerali Kayumba Nyamwasa. Jenerali Kayumba Nyamwasa rero akaba ari umuhuzabikorwa wa mbere muri Runyarwanda. Ntabwo bisaba ko mukorera introduction kuko muramumenyereye, ni umuntu uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Kubashye wenda kuri raditahuka baba batamuzi, turaza kubabwira gusa ko ari umunyapolitike, akaba ari umuhuzabikorwa wa mbere wungije muri Runyarwanda. Ubwo rero kubakurikira politike yacu ndumva nta bindi bisobanuro birebire kuba wenda mwavuga muti ni umuntu ki, kuko twabona abantu bashya buri gihe baza mu biganiro byacu bagenda bamenya raditahuka buri gihe. Ubwo ndizera yuko bose baza gukurikira ikiganiro cyacu uyu munsi. Uyu munsi rero nk'uko nyine nari nabivuze, turagira ngo tugaruke kuri politike yo mu karere cyangwa geopolitics, kuko niyo benshi mwifuje ko tuganira mutumirwa wacu akaba yatwemerewe, tukaba turi kumwe. Nkaba ngira ngo ntangire mu ikaze kuri raditahuka. General Kayumba, muraho murakomeye?
Murakomeye Serge. Murakoze kwa mwaduhaye akanya kugira ngo tuganire. Hari hashize igihe ariko nashaka kugira ngo mbone umwanya wo guha abanyarwanda bose kugira ngo mbufurize umunsi mwiza wa Noheri abanyarwanda bose, ariko cyane cyane abo duhuriye mu ihuriro nyarwanda n'abandi bagenzi bacu dufatanije urugamba rwo kwibohora. Nkaba nashaka no kugira ngo nongere mushimire wowe Serge, kuko umwanya wawe ufata igihe ushyira muri amaraka kazi, ariko na bagenzi bawe mujye mufatanya ibiganiro cyane cyane kugira ngo musobanure abanyarwanda kandi munabahe n'amakuru. Nkaba nshaka no kugira ngo nshimire n'abayobozi b'ihuriro nyarwanda bose abo bakagera, kuko atari ubwitange bwabo n'ibikorwa mukora byakagoranye. Ubwo rero nkaba nshaka kugira ngo bashimire mwebwe Serge, nshimire bagenzi bawe, nshimire n'abayobozi b'ihuriro, kandi nifuriza abanyarwanda muri rusange umunsi mwiza wa Noheri. Murakoze.
Murakoze cyane General Kayumba. Byari ibintu, ni ibintu by'agaciro kuba ubashije kuboneka, kuko abanyarwanda babandika bati Bwana Ndayizeye afanda mezate, General mezate, umwaka urashize ntabwo tumwumva. Nkababwira nyine ko mwa mufite izindi nshingano muhugiyemo, kandi nk'abayobozi nk'amwe mu bayobozi bakuru b'Abanyarwanda hari byinshi mwa mukora, wenda Abanyarwanda bumva yuko nyine bakwiye kubumva buri gihe. Ariko mbabwira yuko atari uko nk'uko dukora, organizations zifite uburyo zikoreramo, kereka ari ubutumwa bw'ingenzi wenda biba ngombwa ko mwaza gutanga, ariko ibindi bagenzi bacu dukorana twese tuba twabikoze twanabashe kuganiriza Abanyarwanda. Tudatinze rero, reka tujye ku kiganiro cyacu. nifuje yuko tuganira turi mu mpera y'umwaka turi mu kwezi kwa 12 turi ziza noheri na bonane usibye gusa ko turi mu mpera y'umwaka tumaze n'iminsi twijije imyaka 11 ya ihuriro nyarwanda rishingwa mu mwaka 2010 mwafashe iya mbere ku ikubitiro mushinga ihuriro nyarwanda muriha icyerekezo uyu munsi mubaje nti nyuma y'imyaka 11 yisubiza amaso inyuma mushinga ihuriro niki wasangiza abanyarwanda niki wabwira abanyarwanda kuva mushinga ihuriro mu mwaka 2010 na nyuma y'imyaka 11 ese waba uri satisfied cyangwa waba unezejwe naho ihuriro rigeze magingo aya cyangwa hari ubundi buryo ubibona nk'umuntu wafashe iya mbere ku ikubitiro mu gushinga ihuriro nyarwanda General Kayumba
murakoze cyane Serge icya mbere naheraho yenda ngewe no kutaboneka kuri radio kenshi birumvikana kubera yuko nk'uko twagiye tubivuga ihuriro nyarwanda rifite inzego uko rikora icya mbere dufite ubuyobozi tukagira mwebwe nkawe ari wowe mukuru wa communication mu ihuriro nyarwanda tukagira n'umuvugizi w'ihuriro nyarwanda ni ngombwa rero ko abanyarwanda bamenya ko ibyo tuvuga ari byo dukora kandi ibyo tunenga tutabikora ngo noneho abantu bazajya bavuga Kayumba niba atavuze nayo igize iki atavuze Hakizimana ubwo ihuriro ntiribaho hari n'aba bavuga ngo ihuriro ni irya Kayumba ariko cyangwa ni irya nayo igize iki cyangwa ni irya Cyondo ariko ndibwira ko ubungubu abanyarwanda bamaze kumenya ko ihuriro rigizwe n'abayobozi kandi buri muntu agomba gukora akazi ke ibyo rero niyo mpamvu kenshi tureka abashinzwe communication bagakora akazi kabo tukareka umuvugizi w'ihuriro akarivugira tukareka umukomiseri akavuga ibyashinzwe akaruvuga atari ukuvuga ngo noneho nibajya kuvuga iby'ubuganga azavuge Kayumba najya kuvuga ibya communication havuge Cyondo kandi hari Serge ibyo ni ikintu cyangombwa tugomba kwitoza kandi tugomba gusimangira nibyo koko tumaze imyaka 11 ihuriro nyarwanda rishinzwe abanyarwanda rero kubera akababaro babibwira ko ari ibintu yenda byakwihuta ntibabe bamenya ko hari ibintu bitandukanye kuko twebwe turi muri struggle rero na kudeta ni ibintu bitandukanye kudeta abayikora bafata amasaha bakagenda bagafata radiyo noneho bakavuga ko bavanyeho ubutegetsi ariko struggle aho ziva zikagera zifata igihe ku bagiye bakurikira histoire ya struggle ni kuriya bimera ugiye kureba yenda wareba nka za struggles izo zo muri za Ethiopia izo muri Eritrea izo muri Uganda yewe n'abariya bari mu Rwanda imyaka bamaze maze hari ubwo abantu bamwe bajya bibwira bati imyaka 11 uwajya kunyereka akanyereka struggle y'abantu bakoze mu myaka 11 bakabararangije ntabo nabona kuko n'abariya bari mu Rwanda imyaka bamaze mwese murayizi nabo barayizi ibyo rero ni uko abantu bakwiye kubyumva bakamenya ko habaho itandukanirizo yenda y'abantu bari muri struggle n'abantu bagiye muri kudeta cya kabiri hari nk'uko warumbajije uti ubona yenda ihuriro nyarwanda ryarungutse cyangwa ryarakoze iki icya mbere hari ugushinga ihuriro nyarwanda ubwaryo noneho ni ukuriha icyerekezo ubwo murabizi tugira impapuro zacu cyangwa ibitugenga bikomeye muri police document ari byo bigaragaza ibyo tugamije bigaragaza indangagaciro zacu zigaragaza n'ibindi byose tugenderaho tukagira amategeko atugenga nyuma y'iyo se tumaze kubikora habayeho gushinga structures z'ihuriro baho tuvugira ntabwo wajya muri Australia ngo umuntu akubaze ihuriro nyarwanda RNC bakubwira ko batarize muri Europe hose ni uko muri aka karere turimwo nabyo ni uko no mu Rwanda ubwaryo bwao bakubwira ko umva baga RNC ibyo rero ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo ibyo ushobora kubikora structures ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kugira uburyo bagomba gukoreramo hamwaneho ugahabayo no gushakisha abayoboke ubaho tuvugira ihuriro nyarwanda ntabwo tubura abayoboke nibura nk'ibihumbi nk'ijana wavuga cyane cyane abari mu bihugu byose byo nakubwiye ariko cyane cyane mu karere ubwo rero ibyo ntabwo ari ibintu wavuga ko byoroshye ngo wabikora mu mezi abiri cyangwa mu myaka ibiri ibyo bikorwa mu gihe cya ngombwa icya gatatu ni uko twagerageje kumenyekanisha ihuriro nyarwanda no mu mahanga ntabwo nibwira ko ibihugu byose yenda hafi ntabwo nava ngo byose ku isi ariko byinshi bya ngombwa ubabwira RNC bakamenya RNC icyo ari cyo iyo rero ni diplomasi twakoze kandi yumvikana icya gatatu cya kane ni uko habayeho kwiyoruganiza kugira ngo dushakishe uburyo dushobora gukora akazi kuko tugira abantu bagira mu ngendo tugira namwe ibikorwa mukora bisaba ko biguma guterwa inkunga n'ibindi bikorwa byose ubwo rero habayeho no gushakisha ko twabona umutungo ntabwo navuga ngo dufite umutungo uhagije nk'ihuriro nyarwanda cyangwa twifuza ariko dufite uburyo dukora kandi ibyo dukora byose tukaba twashabishakishiriza uburyo twashobora kubigeraho ibyo rero ni ibintu nabyo bikomeye nkumva rero mu magambo make nakubwira ko muri iyi myaka ari ibyo tumaze gukora kandi ko tumaze gukora n'ibindi ariko cyangwa ni uko nibwira ko dufite abayoboke kandi ko tumaze kwiyongera ku mubare dukeneye murakoze cyane
urakoze cyane General Kayumba hari ikintu uvuze cyo kubaka inzego cyangwa kubaka strictire ku bantu badafite experience mu bintu by'impinduramatwara mu bintu bya za struggle baba barumva ari ibintu byoroshye kubyuka mu gitondo ugahindura ubutegetsi uravuze uti intumbero yacu ntabwo ari ugukora coup d'etat ngo twumve ko twafashe radio twafashe banka twabohoje naha kugira ngo tuzane impinduka kubera icyo tuvuga ngo turubaka strictire turubaka amahame mu bantu turashyiraho abayobozi bumva icyo bita demokarasi bamwe baba batumva iyo process yo kubanza kubaka abantu mbere yo kubaka ubutegetsi bubyara dictature icyo ni ikintu kimwe iyo tukivuga ubona ko abantu batacyumva kubanza kureka abantu bakiyubakira strictire bakabanza bakamenya icyo baharanira mbere y'uko bajyana mu bikorwa byaba bikomeye kuruta ibyo byo kubaka strictire kubera icyo aho hantu haba hagoye ku banyarwanda cyane cyane batabaye muri struggle nkawe warwanye mu ntambara zo kwa Museveni warwanye mu ntambara za FPR izo strictire mwubatse nyeka ko ari nazo zituma mugera ku cyifuzo cyanyu cy'urugamba mu Rwanda mu yindi nzira ariko usanga muri iyi minsi iyo ubwiye abantu ngo twubake strictire dukoreramo tunubahane usanga abanyarwanda batabyumva bavuga bati nimwihute
nibyo Serge kuko abanyarwanda ntabwo bamenyereye kuyoborerwa muri institutions abanyarwanda bamenyereye kuyoborerwa abantu kuba umuntu ayobora ari uyobora wenyine atari institutions nayo mpamvu ubona mu Rwanda tugira ibibazo ni ibintu biri historical urabizi ubundi mu Rwanda nyine habaga hari umwami akaba umutware akagaba akagira akanyaga ndibwira ko no muri nyuma y'ubwami haje parimutu abo nabo uzi ko ababazaga bati bimeze gute bavugaga bati abo bataye umurongo ni ukuvuga ko bagomba gukurikira bagakurikira umutegetsi nta institution ziriho igihe cya Habyarimana nyine yari kudeta ubwo ari ubutegetsi bwa gisirikare burumvikana bo baranabuvugaga ariko urabona no muri FPR ubu ngubu nta institution zibaho Kagame arahaguruka akavuga ati ndakora ibi ngibi ntawe ushobora kumunyomoza nta muntu wavuga ati jyewe mu Rwanda ubu ngubu yenda mfite ibyo bandega ubucamanza buzandenganura reka da ubucamanza baba bw'icyo bagomba gukora muzamukatira imyaka iyi ni uko urwego rw'inshingamategeko ariyo pararoma nta nubwo bavuga ngo ishobora kuba iri hariya ivuga iti yenda akaduhamagare guverinoma n'akagame ubwe azakora accountability ntibishoboka government ariyo cabinet ni igikoresho cy'umuntu ahindura uko yishakiye agafungu washaka. Structures rero icyo zikora ni ukugira ngo zitangire kwigisha mu bantu institutions uko zikora. None abantu bakamenya ko bazarenganurwa na institutions, ko bazakorera muri institutions, ko atari ikintu cy'umuntu umuntu umwe. Aya niyo mpamvu rero twebwe muri RNC twumva ko structures ari ngombwa. Abantu bakoreza muri structures ejo bakazamenya ko institutions arizo ngombwa atari umuntu. Nicyo kibazo kubera yuko n'ubu ngubu ujya kujya kumva ukumva mu Rwanda baravuga Kagame atari muri ibingibi ntacyashoboka. Ariko abantu bakwiye kumva ko hakwiye ko hari institutions zari zikwiye kuba zibagenga. Arahaguruka umunsi uyu n'uyu akibukana runaka agapromotinga abasirikare akagira gutya umuntu umwe agakora ibintu nk'ibyo. Ibyo ntibikwiye kuba bihari. Institutions cyangwa structures nizo zikwiye gukora ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero twebwe muri RNC ariko tubikora tukumva kandi ari ngombwa kubera ko zidahari tukaba tusubiye mu byo turimo kurwanya.
Urakoze ku gisubizo cyiza kinumvikana aha ngaha. Kubera iki umuco wo kubaka strong man, wo kubaka umuntu umwe uba mu Banyarwanda cyane nk'uko wari ubikomojeho, ndagira ngo numve icyo ubitekerezaho, uzumva bavuga bati RNC ya Kayumba Nyamwasa ntibarebe structure dukoreramo, bakakubona bati Serge wa Kayumba Nyamwasa, bakakubona bati Chondo wa Kayumba Nyamwasa, ntibarebe ko turi abapartenaire duhujwe na koze imwe, dukorera muri institution nk'izi ngirya structure nk'izi z'uko dufatanya n'abanyarwanda tukabigisha. Uwo muco ubona uturuka ku kina, none wari uvuga uti wenda ni umuco w'ubukoroni na gihake, ni umuco w'ubwami bwabayeho, wenda byatwokukiyemo n'umuco urajyanye nabyo. Nagira ngo numve icyo utekereza aho ngaho no muri iki kinyejana, ubona ko abantu bagifite iyo mindset, ishyaka rya Kayumba, ishyaka rya Kanaka, batareba institution umuntu akoreramo na structure ngo bavuge bati iriya ni Rwanda National Congress, Kayumba n'umwe mu bayobozi bayo, cyangwa Serge n'umwe mu bayobozi bayo, biterwa n'iki?
Ya absolutely biterwa nyine n'ibyo ngibyo cyo cy'abantu kutamenyera democracy, kutamenyera institutions, bakumva umuntu aho kumva institutions. Njya mbibona RNC ya Kayumba Nyamwasa, nta RNC ya Kayumba Nyamwasa ibaho at all, kuko twahuriye mu buhunzi twese, tumaze guhurira mu buhunzi twese twishyira hamwe dushyiraho RNC. Umuntu rero uhagura akavuga ngo RNC ya Kayumba Nyamwasa ntibishoboka, kuko icyo bitashobokera jyewe nta prizo mfite ngo niba kanaka yenda avuze ati Kayumba ntabwo mwemera ngo nzagufunga, ntabwo mfite polisi igomba kuza kugufata. Ushaka kundwanya, ushaka kumva ko atemera ibyo nkora, abivuga uko abishaka, kandi bagiye babikora, nta n'icyo nabatwara, kandi ndanabishima njyewe nta n'ubwo nabyitayeho, uko abantu babyumva ni nk'uko tugiye guha abantu umwanya bakavuga ibyo batekereza. N'igihe tugiye mu nama ya RNC, ibyo ari byo byose nshobora kuzana igitekerezo cyanjye, ariko ntabwo bisobanura ko ibitekerezo byose ibyo mvuze byose bigomba kwemerwa. Kimwe hari ibyo nashobora kuvuga abandi bantu ntibabyemere, kandi nabyo biranshimisha. Maze rero kibitera Serge, abanyarwanda ntabwo bazi umuco wo gukorera muri institutions, wo kumva ko institutions arizo zibarengera. Ni nayo mpamvu n'ubu mu Rwanda abantu bumva RPF ari ya Kagame, kandi ko twayivuyemo kubera ko twangaga ko tutaba muri RPF ya Kagame. Ubu rero nanjye ntabwo naba ndaha ngaha ngo numve ngo niho yaba RNC ya Kayumba, ibyo ntibyashoboka, kandi namwe ntimwabyemera. Icya kabiri ababivuga ba underratinga cyangwa ba underestimatinga abantu bari muri RNC. Umuntu akajya kumva nkawe Serge ngo uri muri RNC kubera Kayumba, kandi naragusanze uri umugabo uhitunze wibeshejeho. Umuntu akajya gusanga nayegize iki ari wo coordinator wa RNC, akumva ko abamutoye batamwemeraga. Icya gatatu ntibamenye ngo iyo biza ko ari uko nanjye nashaka kugira ngo njye kureba RNC najya kubyitureza, ariko ntabyo nakoze. Ni ukubera ko numvaga ko hari abandi bagomba kuyiyobora kandi nabo babifitiye ubushobozi. Ikibazo rero ni iki ngiki, aho kugira ngo igihugu bacyitirire Abanyarwanda, bacyitirire umutegetsi, aho kugira ngo institutions bazitirire abazirimo bakumva nazo ari z'umutegetsi. Ibyo rero nibyo bibazo twe rero ibyo turwanya. Nkaba rero nshaka kuvuga no kugira ngo nkangurire Abanyarwanda cyane cyane abari muri struggle kugerageza gukorera muri institutions no kumva ko tugomba no kubaha abagenzi bacu dukorana nabo ukamenya ko ibyo ukora atari ibyawe wenyine ibyo ukora ubikorana n'abandi icyo nicyo kintu cyangombwa kandi tugerageza kwimakaza mu ihuriro nyarwanda ariko ibyo ntibibuza n'uwava mu ihuriro nyarwanda ashobora kugenda avuga ati yenda avuga Kayumba yenda arabumva rugenda avuga Serije yenda avuga Cyondo ibyo niko bimera kuko haba muri mu butegetsi haba muri struggle abantu bose ntabwo bavuga ngo barabashyize mu bwato nka buriya ngo muri RPF abantu bose baba bari barije individually kandi consciously bakaza kubumva bagomba kuza aho ngaho ntabwo rero bajya kuvuga ngo ugomba kubafatira muri ibyo ngibyo ugiye rero akagenda avuga nabi ibyo nabyo ni uburenganzira bwe ntabwo dukwiye kwibwira ko abantu bose bazatuvuga neza hari abashobora kutuvuga nabi kuko muzajya muri ubutegetsi bugendera kuri demokarasi yaba umuyobozi yaba umutegetsi ku rundi urwo rwose ntabura bamunenga ntabura batamuvuga neza ibyo rero ni ibisanzwe kuvuga rero bati RNC ya Kayumba ntabashaka guharabika nabashaka guharabika kuko RNC nishobora kuba ya Kayumba uri muri Amerika ndi muri South Africa ubuse naguhatira gute kugira ngo uyu munsi ukorere kuri radio uje uzasibe cyangwa ugire gute wowe ukora kubera yuko ibyo ukora ubyemera atore kuri kanaka yabiguhatiye murakoze cyane
murakoze cyane General Kayumba ibyo uvuga nibyo kandi ndanabishimangira buri munsi kuri radio no hanze ya radio nibyo dushimangira tubwira abantu duhura muri za community zitandukanye ariko kuko wenda ihuriro nyarwanda ariyo proje yacu dufite kandi abanyarwanda bakaba dufitiye icyizere ihuriro nyarwanda rikaba ariyo mizero rukumbi y'abanyarwanda nk'uko tubyigisha umunsi ku munsi abanyarwanda baba batubaza kandi n'impamvu batubaza batubonamo icyizere buri gihe umuntu aguhoza ku nkeke akubaza ibibazo abagufitiye trust abagufitiye icyizere cyo kugira ngo nawe abe shua cyangwa abe ari sire kuko abashaka gufatanya nawe urugendo rw'ejo hazaza kritike ni nziza burya n'abatunenga ni biba byiza ko bituma tunikosora ariko mu gihe mvuga ngani turacyafite urugendo kuko dushaka gutanga demokarasi mu banyarwanda kandi abanyarwanda benshi bahitamo dictatorship bavuga yuko bakunda kuyoborwa ukeka dukwiye gushyiraho amasomo ya demokarasi mu banyarwanda ni gute abanyarwanda new generation cyane cyane ndavuga abakiri batoya ubunatu tumo tugenda dukura abato babasha gute kumva yuko demokarasi bayigiramo uruhare bakumva yuko bafite ubwo burenganzira kuruta muri mindset abantu bakuru ubona bahitamo kuyoboka no kuyoborwa ugasanga byarabakokeyemo
Serge rero buriya histoire ni ikintu gikomeye cyane kandi na experience ntabwo ufite ukuntu uko wabigenza histoire ni uko nakubwiye ko abantu bakuze nababaye mu bwami ababaye muri MMDR nababaye muri MRND nabari no muri FPR urumva nibo abantu bakuru nta kindi kintu bazi uretse ibintu biba bishingiye ku bantu n'igitugu nibyo bazi ibyo rero bindi bishya yenda ntabwo bisobanukiwe ariko rero ndibwira ko mu yindi myaka buriya butegetsi butakiriho kuko butegetsi ni totalitarianism ni hahandi aho umuntu atavuga uvuze arafungwa unenze baramurigisa uvuze ati ariko ibintu byahinduka bamushyiraho inkeke agahunga ibyo rero buriya butegetsi butakiriho hazabaho ibintu bibiri icya mbere ni uko hagomba kubaho ku izinga no kureka izi institutions zigaha abantu amahoro izo ni institutions iz'ubuyobozi izo institutions iz'ubucamanza institutions z'inshingamategeko n'institutions z'umutekano ibyo abaturage abo bakagera ku isi n'abaturage badakunda kwishyira ukizana abantu bose barabikunda abatabifite nuko baba barabibuze bafite uwabibimye igihe bibahaye bahita babibona urugero naguha yenda ni nkabona muri South Africa mu gihe cya apartheid hano washobora kujya n'ahantu mu mujyi udafite icyangombwa bakagufunga icya kabiri bagukekagaho ko wiyenda ushyigikiye ANC bakakubuza ugapfa ariko hano ubu ngubu muri South Africa abantu barahaguruka bakavuga uko batekereza ari amapoza na Zuma bakamufata bakamufunga abaturage bakavuga ati inkiko mureke zikore ibyo ni icyo twabuze rero ikibazo ni uko abanyarwanda batare bagira igihe cy'aho bagomba kumva ko izo institutions zikora mu gihe zakoze rero abantu bakisanzura ibyo byose abantu bose bazabibona baba basaza baba abo mu myaka hagati nk'amwe habona none abatoya bahora kuri social media bose nibyo byifuza ikibazo rero dufite ni uko nta muntu n'umwe uri mu buyobozi wari wigira ubibaha ntibarigira babibona babibonye nabo byabashimisha kuko ni nabyo baharanira abagiye gukuraho ubwami bashakaga kwibohora abakuyeho parimuhutu nabo bumvaga bibohora abavanyeho emirende nabo bumvaga bibohora n'abashaka kuvanaho FPR nabo bumvaga ko bashaka kwibohora icyo bivuze rero ni ukuvuga iki kubera ko abanyarwanda bashobora buri gihe bashaka kwibohora nuko kugeza iki gihe bahora baboshywe umunsi rero uwo mugozi waboshye uzavaho bakumva ko bagomba kwishyira bakizana ibyo bizakunda
urakoze cyane General Kayumba umwe mu bakunzi baraditavuka yarambajije ati nzakubaze icyo utekereza kuba ihuriro nyarwanda rihoza mu majwi mu Rwanda ihuriro nyarwanda rihozwa mu kanwa k'ubutegetsi mu binyamakuru bya propaganda hari igihe babyuka mu gitondo bati ihuriro nyarwanda ryarasenyutse n'irikibaho ni muryame mutekane ntago rizagera mu Rwanda bwacya mu gitondo bakongera bati ihuriro nyarwanda ryazuye umugara abantu bose barigana ku bwinshi uwanditse inyandiko aritikara himbara yasohoka bati ari muri Arenesi ya Kayumba Rujugiro Tribere ari muri Arenesi ya Kayumba Kanaka ari muri Arenesi ya Kayumba none ukibaza uti kubera iki ubutegetsi bwa Kigali ndagira ngo mbirebe muri angle y'umuntu wanariza politiki bafite indimi nyinshi bakoresha umunsi umwe bati ihuriro nyarwanda ntabwo rihari ni opozita azagira ikigeraho ni opozisiyo yubaka isenyuka abantu bararyana bayivamo barasebya Kayumba cyangwa se by'ihuriro ubundi bwacya mu gitondo bati aranise ifite imbaraga iri mu karere irubaka imbaraga ibihugu birayishyigikiye mu bisobanura mute ku banyarwanda baba babaza atari ko se ni ukuri ihuriro nyarwanda muracyariho ibyo ibibavugwaho ni ukuri mu bisobanura mute ku bantu bamukora analysis za politiki
igihe bakuvuga nuko ugomba kuburiho utariho nta wakuvuga ko rero ihuriro nyarwanda hari abarivuga hari abari mu Rwanda hari abari hanze nuko ihuriro ririho ritariho nta warivuga barivuga kubera ko ririho ariko buriya ubundi mu butegetsi bw'igitugu igihe habayeho abantu bagomba kumva bafite ibintu bihinduke aho kugira ngo bavugishe bumve icyo bavuga icya mbere babahindura amazina bakabahindura ibitutsi bakabahindura ibyo bababeshyera icya mbere ihuriro nyarwanda bavuga ati ryarasenyutse ntabwo ririho none urabizi nabo barabizi kuko bafite inzego z'iperereza bafite iki ihuriro nyarwanda aho ryari ridafite abayoboke nahagana he yenda mu bihugu byinshi by'Iburayi na hano muri Afurika barabizi ariko ntabwo bwari bwo bwa mbere urabizi yenda wari ukiri n'umwana mutoya nabigiye bari ku rugamba bavuga bati ziriya ngegera bati zihekenye ibitiritiri zarashize bashinga n'indirimbo ziririmba ko ibintu byarangiye kandi koko kugeze gukubitika kenshi tujya no mu Kagera uko twanganaga bamwe baragarutse abandi barahasigara abandi bararirimba ko intambara yarangiye ibyo rero ni ibisanzwe kuba rero bariya bavuga biriya nuko ni propaganda cya mbere propaganda yo gushimisha abanyarwanda bari mu rwo guha icyizere abantu bari mu Rwanda no kubabeshya igihe urebye serije ukurikira mu Rwanda mu cyumweru ahunga abantu bangana gute ahunga abantu benshi igihe se bagiye bajyayo ntabwo bose n'abajya muri RNC bajya no mu yandi mashyaka abandi hari n'abatajya no mu mashyaka na gato ariko hari benshi bajya muri RNC ibyo bibwira ko bivuze iki igihe uyobora igihugu ukabona hari abantu bahunga bagenda ukwiye kwibaza ati aba bantu bagenda bajyayo icyo ukwiye kugitekereza kandi ibi ni ibintu bimaze imyaka n'imyaniko bakwiye kumenya uko biteye icya kabiri leta aho ziba zikagera zigira uko zikora ibintu byazo hari abamenya ko hari ikibazo bakagishakishiriza umuti abenshi rero babishakishiriza mu kuganira no kuvugana nabo bumva ko batandukanyije nabo ibitekerezo ariko mu Rwanda babitekereza mu buryo bubiri ubwa mbere ni ugushaka kwica ni ugushaka gufunga ni ugushaka guharabika ibyo byose bibe nibyo bakora ibyo rero nibyo niko bimeze uwo bari hanze rero yenda akanenga RNC uwe ntacyo namuvugaho ariko se namubwira nuko akwiye kuvuga nawe ibyakora akavuga ibye ibyananiye RNC nabyo akayibirekera we n'agakora ibye ubu nk'ubu ngubu turi hano muri RNC tukihe gahunda yo kuvuga iby'andi mashyaka adakora ibyayananiye ibyo nabyo ntabwo byaba ari byo kuko dukwiye kuvuga ibyacu ariko nyine hari ushobora kuba adafite ibyavuga akumva gusa ibyo yavuga ari ukunenga iby'abandi w'ibyo adafite byakora njye navuze ibyo dukora muri RNC iby'abandi bakora ntabwo mbizi kandi nta nubwo ari inshingano zanjye kuvuga ibyo bakoze neza n'ibyo badakora neza ibyo ni ibyabo ariko kubereye mu Rwanda byo ni propaganda baba bakoresha kutwita ko turi abateroristi kutuvuga ko wabona umuteroristi ukagenda ukajya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu Bufaransa wabona umuteroristi ukagenda ukajya muri rwego rw'umutekano mu Bubiligi ise wabona umuteroristi ukagenda ukajya noneho kwisobanura mu rwego rw'umutekano yenda hano muri South Africa abateroristi baba bihishahisha ntibavuge ibyo bakora twe ibyo tukora tuvugira ku mugaragaro tukabigaragariza buri wese ntabwo twihisha maze rero mu Rwanda bo ibyo baba tuvuga ni propaganda nabo bayibakozeho igihe kitari gitoya ariko ntabwo byababujije kugera ku nshingano bo bari barihaye murakoze cyane
urakoze cyane ukiri aho nanone turabimenyereye baba babwira abantu ati muve muri RNC muve muri RNC murakora iki muri RNC ubona ni ikibazo mpora nibaza wa mugani niba ari politiki ya leta idiployinga n'abantu hano hanze iki mwitandukanye na RNC ugasanga umuntu akubwiye ati turashyirwaho igitutu tuve muri RNC hari uburyo bwinshi leta zikoramo nk'uko wari ubikomojeho ngaho ariko ugasanga nanone hari n'abandi babikora indirekitima batabizi wenda bati akabavuga ati wenda sinkunda Kayumba wenda mfite ubwoba ko Kayumba ashobora no kuba umuyobozi ugasanga umuntu afite paranoia wenda ko ejo bihinduta ari uzaba umuyobozi ugasanga aravuga ngo mwitandukanye na RNC ibyo byo mubivugaho iki
ubundi izo ni inshingano za leta kugira ngo yumve ugomba gusenya abayirwanya ntimuzibwire ko leta y'u Rwanda mu nshingano zayo ari ugufasha opozishoni hari abajya babitekereza ngewe nkibaza ko byaba arimo kwibeshya leta y'u Rwanda cyangwa FPR ntabwo iriho kubaka RNC oya bo ku bwabo ariko ubwabo nyine RNC yavaho ibyo rero twebwe abashaka kugira ngo tugihindure ibintu mu Rwanda twikora tubizi tukaba tuzi ko RPF na leta yabo kumva ko bashaka ko RNC isenyuka nta gitangaza kirimo ni inshingano bamwe banahemberwa kugira ngo ibyo babigereho igihe rero biturutse aho ngaho njyewe ntabwo bintangaza ibyo nibyo dukwiye guhora twiteguye ko ari byo bagomba kuvuga natwe ubwacu ari FPR isenyutse none se wowe byakubabaza kuki se wowe wumva bo umwebwe musenyutse bumva ko bitaba icyo ni cyo kintu kimwe dukwiye kumenya uva rero kumva ko ibyo babivuga kandi yenda babishyiraho bamishyira mu mafaranga bakajyana n'ingufu zo gushaka kubikora nge nta gitangaza njye mbibonamo yenda harabo bumva bitangaje njyewe ntabwo byantangaza kumva ko bashobora kugira ngo bagomba kutwubaka
general bitangaza iyo wumva noneho bitwa ko nabo baharanira impinduka mu Rwanda aribo babikorera mu bukangurambaga kandi nabo byitwa ko ibyo duharanira n'abari byo baharanira bakaba aribo babikiramo imbaraga cyane aho ngaho nyega kuri icyo kintu gitangaza abanyarwanda
noneho kuri urwo rwego rero rwo yenda abari mu rugamba rwo impinduramatwara noneho akumva ko gahunda ye ariyo gusenya RNC cyangwa n'undi cyangwa n'abandi ni ukubera ko ubwo abatiyizera kuko aramutse yizera yakavuze ko agomba kubaka ibintu bye najye kuvuga noneho uko yubaka iby'abandi cyangwa uko abisenya aho n'ikibazo ni ukutiyizera cyangwa kuba udafite ibyo ukora uramutse ufite ibyo ukora byumvikana wavuga ibyawe ntujye kuvuga iby'abandi abo rero njyewe nicyo nabavugaho nta kindi ni uko baba batiyizera ngo bumve ko bafite ibyabo bakora niba hari ibyo bashyira imbere ahubwo bakajya gushyiraho iby'abandi tuvuge nk'ubu ngubu uyu munsi jyewe cyangwa we Serije uvuye muri RNC ukagenda kuki cyaba ari ikibazo mu rindi shyaka runaka kumva ko Kayumba cyangwa Serije yavuye muri RNC ni ikibazo cyawe se ni ikibazo cya RNC birakurebaho iki se wereba ibyiyo iby'iwawe iby'abandi bireke aho rero nicyo kibazo aho kiri nibwira ko bamwe bumva ko niba bafite ibyo bavuga yana bafite ibyo bakora ntafite n'ibyo bashobora kugaragaza uretse kumva gusa ko bakumva bavuga iby'abandi kuko ari bwo buryo bumwe bakoreramo ikindi rero abantu ubu ngubu hari amaradiyo menshi yaje abantu benshi bagira amaradiyo social media bakavuga hari ubwo umuntu avuga yabura yenda n'icyo avuga agashakisha n'ibidafite akamaro akumva ari cyo agomba yenda kumva yatangaza kuko agomba kugira ibyo atangaza ibyo nabyo birahari abo ngabo rero bo ni uko nabyumva ni uko baba batizeye bo ubwabo ku giti cyabo ngo bavuge ibyabo aho kumva ko bagomba kuvuga iby'abandi naho kubya leta y'u Rwanda bo ntabwo nibwira ko twizeye ko ibyo batabikora ariko bakwiye kumenya ko ni no mu nyungu zabo abenshi ko opposition ikwiye kubaho ko na RNC ikwiye kubaho uzareba ibihugu birimo opposition abaturage babirimo baratekana ugize ikibazo kumenya ko opposition izamuvugira bamwe muri abo birirwa batwamagana birirwa badutukaba mu Rwanda ntitwebwe ahubwo tunabavugira igihe bagize n'ibyago bakwiye rero no gusubira inyuma bakareba bati harya bariya turwanya twirirwa tunarwanya ko mbona ariho banatuvugira ibyo bikaba ariko bo abenshi ntabwo ariko babitekereza icya kabiri abenshi muri bo baba babitegetswe genda naguha urugero urabona reka mvuge iki ngiki yenda ntabwo nifuza kukivuga ejo bundi narimo kureba kuri za social media mbona ubukwe bw'umwana wa nyakwigendera Mujyi wa Fred Rwigema ngiye kubona mbona Kagame arimo kuvuga atangira kwataka umwana wa Fred ibintu bitabaho umuco wa Kinyarwanda ibintu ntari nigera mbona no ku rupfu haba mu bukwe haba ku rupfu haba ku muntu wabyaye ibintu ntarigira mbona icyantangaje nagiye kubona mbona abantu nzi twabanye barakoma amashyi abonye amasoni porotazi arakoma amashyi mbona amanikwa na Samu Nkusi arakoma amashyi mbona n'abari abandi bose na Tito Bato Rutaremara arakoma amashyi Serije ni ukuvuga ngo n'uyo nk'umwana ariyo aba ari umwana wa Kagame njyewe umuntu akajya ahangaha akumva ko yajya no kujya kumuharabika ntabwo nabyemera kandi nawe arabizi Kagame twarabanye n'igihe ashobora kuba yanabwira nabi n'umwana we hari naramubwiraga ntiherendebe cyangwa n'umusirikare namubwira ngo ariko ibindi biyenda wibigira gutya icyo ushaka kubwira we ni iki kubona abantu mu Rwanda bagenda bakaduharabika bakadutuka si uko babikunda si uko babyifuza kubona bakoma amashyi ko bavuze uriya mwana ni ikintu muri FPR nakwita ko ari sakirirego niyo umwana yaba yenda hari ibyo yabakora ari kujya kumuvugira mu bukwe kuriya mu buryo bumeze gute bishoboka bite yashobora guhamagara umubyeyi we akamujyana mu biro cyangwa akamushakira aho bahurira akamubwira ati kora ibi n'ibi kubikora kuriya abantu agakoma amashyi nicyo ashaka kuvuga bagakoma amashyi bakora nka biriya kuki batahaguruka bagatuka noneho na RMC ibyo urumva ko babikora hari abantu bari hanze bambwira bati z'abasirikare twaragendaga tukajya kwa kabare bamaze ibyumweru bibiri baramufunze tukamubwira ngo ambara yunifomo ngo ari ingando nugerayo ariko ngo ni ugutwa akayumba agarura akagenda akajya kubikora kandi afunze ibi nashaka kukubwira ngo abo mwumva batuka RMC abenshi si uko babishaka nicyo nashaka kukubwira niyo mpamvu nkubwiye iyo story si uko babishaka icyambere ni uko bagomba kubikora kugira ngo yenda bigaragaze neza imbere y'ubutegetsi abandi barabikora kugira ngo yenda ejo bazabone akazi abandi barabikora kubera yuko babibategetse maze rero mu Rwanda hari ikibazo opposition ntabwo abanyarwanda bajya bayibona nk'ikintu cyabafasha opposition bayibona nk'umwanzi ntabwo ari twebwe twenyine n'abariya ba Ingabire n'abandi bose bumva ko ari abanzi kandi nyamara ushobora no kutumvikana na Kagame ushobora kutumvikana ariko ntabwo wavuga ngo njyewe ntabwo numvikana n'abanyarwanda bose Kagame bashobora kumfata nka enemy njyewe ntabwo mufata nka enemy ariko bashobora kumfata nka enemy kandi n'uburenganzira bwe ariko ntabwo njyewe ushobora kuvuga cyangwa ngo warenise ngo ni enemy w'abanyarwanda ibyo ntibishoboka kuko igihugu ni icyacu tugikunda nk'uko n'abakirimo bagikunda ibi rero ndikubwiye nkwereka ko igihe muzajya mubona hari abavuga nabi RMC cyane cyane bari mu Rwanda abenshi si uko ariko babitekereza babikora kubera ziriya mpamvu nakubwiye abandi bari hanze ngira ngo bababuze ibyo bavuga sereje ubu ngubu ntabwo nahaguruka ngo njye kujya kuvuga ngo iyo uba mu rugo rwawe mvuge iki ntabwo mbizi nta nubwo njye no kubishakisha nta no my responsibility wowe waba uri mu rindi shyaka runaka ukajya gushakisha ibyo muri RNC wavuze iby'iwawe ushaka iki aho rero ni hahandi aho wumva hariho abantu bakora mu cyongereza bavuga intrusion ikintu cya intrusion kwinjira kujya gushakisha ibitakureba urakoze cyane
General Kayumba nibyo n'urwo rugero rutanze General Kabarebe tariki ya 20 hari inkumba nibyo yakoze yongera guhamagara urubyiruko ngo kurwanya enemies kwidentify enemies abanzi ngo bari ku mbuga nkoranyambaga ngo birirwa bavuze induru gusa ngo bari mu mashyaka nk'uko wari ubitanze urugero nibyo yakoze tariki ya 20 ndagira ngo noneho tugira aha ngaha abanyarwanda bamaze imyaka 2 igiye kuzura bari muri covid umwaka ushize twakoze ikiganiro kirekire kirambuye ugira inama leta y'u Rwanda uvuga uko byari bikwiye kugenda kugira ngo bafashe abanyarwanda bari mu bihe by'amage bya COVID-19 kiriya kiganiro cyaranakunzwe cyane cyane ku bantu turi hano usibye ko nyine abanenga bahora bahari n'abandi b'abanyapolitike bitwa ko bari muri opposition nabo babikozemo ibiganiro banenga bavuga batari ku ninde wahaye Kayumba mandate yo kuvuga kuri COVID-19 wamugana kugira ngo bo barebe icyo babwira abanyarwanda bajya kujora ikiganiro cyawe ariko sicyo cyatuzinduye aha ngaha ahubwo ni ukuvuga ku myaka igera kuri 2 abanyarwanda baracyari hahandi twari turi ku ikubitiro muri za nama wavugaga yuko icyari kikwiye gukorwa kugira ngo leta yite ku benegihugu babo ubu tuganira amagingo ya amabwiriza kakaye kujya muri taxi kujya mu rusengero kujya ahanaha ni ibintu abanyarwanda bavuga bati biratugoye bitewe n'uko ubutegetsi burimo buradushyiraho amabwiriza tudafitiye n'ubushobozi bwo guhangana nabyo kandi ku rundi ruhande yaba mini bisi cyangwa amataxi ya Kagame baravuga bati mushobora kujyamo uko mungana yaba ibitaramo byateguwe na Kagame na famiye ibyo nta kibazo ku buryo baravuga bati RNC rwose nyamuneka mujye mwihuta nimutinda sinzi ko ari muzaramira urumva ni kakabaro k'abanyarwanda akubwira situasiyo barimo agahita anayihuza n'impinduka duhora tuvuga ko ikeneye mu Rwanda ugasanga rero ari ibintu biba bikomeye muri bino bihe turimo tuvuga ku myaka 2 ya covid kandi ubutegetsi ntacyo bubariye abanyarwanda covid-19 ni icyorezo cy'isi ntawe utabizi ariko kubera icyo u Rwanda rufata ingamba zitandukanye n'izindi bihugu zifata kandi mu gihe tuzi ku Rwanda rudafite n'ubushobozi n'iyo COVID ntawahakanye ko idahari ariko ntabwo iri ku kigero nka South Africa cyangwa Amerika cyangwa ibindi bihugu ugasanga u Rwanda rufashe ibyemezo bikakaye bikira abanyarwanda mu bindi bibazo by'umurengera General Kayumba.
Murakoze Serge. Kuba yenda hari ikiganiro natanze akagira abamwe bakinenga ibyo byo nari mbizi nari nabyiteguye n'iki tuganira baraza kukinenga ni ngombwa mvuze ibintu ntihagire n'ubinenga n'umwe byaba atari byo kuko ntabwo mfite ubwenge bwinshi cyane bwamenye ibintu byose cyangwa ngo mbe mfite ubushobozi bw'uko nasobanura ibintu byose ku byo byanyura buri muntu
ariko aho rero kunengwa abo banenga nabo nta proposal banatanze baranenga gusa proposal ariko ntacyo bofaringa
aha icyo nicyo kibazo rero icyo nicyo kibazo ahubwo igihe unenga akavuga ati nibura yavuga gutya iyo byagenze gutya byaba na byiza ko kukigenda nange namwigiraho ariko uvuga gusa ko ari Kayumba wavuze akanenga uwo ngo ni nka byandi byo navugaga kuri rero kuri bya COVID mu byukuri ubundi COVID itangira nkuko twabivuze mbere kuba harabayeho gufunga ibyo byarumvikanaga kuko nta muntu wari uzi neza COVID icyari cyo uko iteye uko izavurwa n'uburyo abantu bagomba kugifatamo abantu rero kuba barafunze icyo gihe ibyo byarumvikanaga ariko uburyo abantu bafungirwaga nicyo kibazo niba ugiye gufungira umuntu ntumuhe n'icyo kurya ukamufungira mu rugo ni ukuvuga ngo natikwa na COVID aricwa n'inzara mu Rwanda kandi ni ku byari bimeze bafungiye abantu banga no kubagaburira icyo cyari ikibazo rero ikibazo kiriho ubu ngubu ntabwo bikiri ugufunga ikibazo ubu ngubu igikwiye gukorwa ni vaccination nicyo kintu cya ngombwa kuko COVID tumaze kuyimenya kandi mbwira ko ubutegetsi bumaze kuyimenya hanyuma n'abaganga kandi yena nabo barabafite ndibwira nabo ko bamaze kubimenya baramaze kuvuga uti nta nubwo bafite imibare ingana n'iyo muri South Africa nibyo n'ubu ngaho muri South Africa za moru zirakora abantu barajya mu bintu byose kuko COVID barayimenye umuti warabonetse utaragiye kwikingiza ubu ngubu niyo wavuga ngo ugiye gufunga n'umukwezi gutaha ntabwo azikingiza icyo gihe rero ntacyo waba ukora keretse ufunze igihugu igihe cyose icya kabiri nabonye mu Rwanda ibi bibaye bahita bavuga ngo indege zo mu Rwanda zazaga hano mu bihugu byo muri majyepfo ya Afurika ngo barazifunze nta bantu bakwiye gusubirayo ariko nyuma yaho baje gufatwa n'ikimwaro afatwa n'ikimwaro kuko Afurika yose yavuze ko badakwiye kongera gufunga kandi abanyarwanda bo barahagurutse bafunga kubera yuko abazungu bari bavuze ko bagiye gufungira ibihugu byo muri Afurika nibya bindi rero by'abantu baba barabishyira imbere none se ubungubu abantu bamaze gukingirwa muri Afurika y'epfo ubagereranije n'abamaze gufungirwa mu Rwanda mu mibare ntabwo bingana ariko kuvuga ngo wafunze ibi rero njyewe nibwira ko habamwo kwigana akabamwo kwibonekesha cyane akabamwo na bya bindi byo kwikunda kuko nabonye bandika bavuga ngo batinyaga ko indege zabo zizamenya ko zaje hano muri Afurika y'epfo noneho ngo bakazibuza no kujya ahandi nyamara waba none se ufite umuturanyi ngo nuko yarwaye ntujye kumusura cyangwa ukavuga ko noneho utamuha n'umuti cyangwa icyo wakora ukumuha akato ibi rero byo kumva abanyarwanda uko bakora bagafata abantu bakabaraza muri stade ugafata abantu ngo nuko yenda bakererewe hanze ukafata ukajya kubafungira muri stade biriya ni ubugome ni ukuhohotera abantu kubera yuko niba umuntu yasohotse yenda taxi ikamusiga yenda imodoka ikamupfiraho cyangwa akaba yagiye kwa muganga akaba yatinze ukamufata ukamujyana muri stade ukamuraza mwicaje aho ngaho mu mbeho ukavuga ngo ubwo ni buryo bwo kuyobora ubwo buryo rwose ntabwo buryo bwo kuyobora kuko umuturage iba yakererewe ukumva ko hari aho yatinze niba aramujyane kuri polisi umucamandi ayishyure asubire mu rugo icya kabiri banza wumve impamvu zatumye akererwa niba ari impamvu zumvikana n'izo modoka za polisi zimujyane kera nkikora muri gendarmerie ngeze kujya muri training aho ngaho muri Amerika mu bintu bya traffic management twazaga dufata abantu bamwe habaga hari abasinze hari abaga bakoze accident twarabafataga ukamujyana kuri polisi akandika ukamuha tiki ugasigarana driving permit ejo yaba afite amafaranga akishyura ariko kenshi nk'abaga basinze agasiga imodoka aho ngaho bakamushyira imodoka ya polisi bakamucyura iwabo ibi rero mu Rwanda ntabwo bajya bafata abanyarwanda nk'abantu bafata nk'inyamaswa harya bariya abapolisi n'abandi bajyana abantu muri za stade ibyo usanze bajyanye umugore wawe bajyanye umwana wawe basanze bajyanye umubyeyi wawe wewe wumva uti ibi ni ibintu usanga bitagendera ku mategeko aho institutions zidakora ntizimye mu magambo rero covid kwa abantu bagomba kuyirinda ndabishyigikiye atari no mu Rwanda honyine n'ahandi hose abantu kuba bagomba kugenda bakajya gufata umuti wa vaccination ndabyo ndabyemera hari abatabyemera bafite impamvu zabyo ariko nkanjye navuga ibyo ntekereza kandi ntabwo nabwo najore iby'abandi bavuga kubera yuko twagiye gukura dukura tumwe imiti dufata n'inkingo abakoraga inkingo icyo gihe nibo bazikora n'ubungubu abakoraga imiti icyo gihe n'ubu nibo bayikora ibi yenda byarihuse kubera ko tekinoloji yateye imbere ariko guhera bishobora ko ari ubumenyi bwanjye bukeya nkaba ariko navuga ko mu by'ukuri abanyarwanda bararengana abanyarwanda barakandamijwe kuko ugiye kureba iyi myaka ibiri ishize leta y'u Rwanda ikwiye kuba izi uko yakora ikintu cya management aho kumva ko yajya gukandamiza abaturage murakoze
urakoze cyane nkunganiye aho ngaho amande yo baraye baca abarara muri stade barabafunga muri stade ariko bakabaca n'amande nkeka ko u Rwanda rwungukiye amafaranga menshi muri iyi myaka muri covid abantu bose baraye ma stade barishyuzwaga babahaga risite zo kwishyura ni ibintu nkeka ko bungukiyemo ikindi nanone kiba ruvuze kuba rwigaragaza gufata ibyemezo bikarike nkeka yuko nanone ari byaha nibyo kugira ngo bereke abazungu cyane cyane duhereye kuri mucuti wa Kagame wo muri OMS uriya mu Ethiopia uzasanga avuga ati u Rwanda ruza ku ikubitiro mu gufata ingamba zikakaye kubera covid ukanibaza uti murebe u Rwanda ruherereye murebe situasiyo u Rwanda rurimo ubushobozi u Rwanda rufite ariko ngo nibo bafata ibyemezo ba mbere bya covid wari uvuze uti rero ntuzi impamvu bisa nk'aho Kagame ashaka kugira u Rwanda imwe muri state wenda y'ibihugu by'i Burayi abazungu bakumva yuko hari igihugu cyateye imbere kandi gifata ibyemezo mu maguru yihuta kugira ngo ubone OMS cyangwa mugenzi we mu Ethiopia areti mu Rwanda ku mwanya wa mbere kugira ngo gifate ibyemezo bya covid
urumva Serge iyo propaganda Kagame yararangiye nari hariya kandi nabaye na ambasaderi w'u Rwanda tu marketing u Rwanda ndabizi mu 2000 hagati ya 1993 mu by'ukuri isi yose yumvaga ifitiye u Rwanda impuhwe kubera jenoside kandi byarumvikanaga nyuma yaho uribuka ba Bill Clinton bavuga the new breed of leaders icyo gihe nyine harimo president Museveni harimo Kagame ataraba na president hari Meles Zenawi hari na Isaias wo muri Eritrea mu 2000 mu 1998 hatangiye kubaho shift yo gutekereza ko icyo kintu cya new breed of leaders cyahindutse bitewe n'intambara y'abanyarwanda n'abanyayuganda yabereye Kisangani n'intambara yo muri uwo mwaka gen cyangwa umwaka wakurikiyeho yari hagati ya Eritrea na Ethiopia. Abantu batangira kugira doubts mu mitwe yabo bati iki kintu cyitwa new breed of leaders nyamara dushobora kuba atari cyo. Nyuma yaho haje kubaho ibintu byahindutse cyane cyane mu mwaka y'ihumbibiri aho ngaho cyane cyane muri Eritrea aho byagaragaye ko Eritrea itazigira igira amatora noneho Eritrea ubwo yo bivuye muri New Breed of Leaders hakurikiraho ndibwira ko ari Ethiopia nayo batangira kuvuga ati bimeze gutya nyuma yaho ngira ngo no muri Uganda baje guhindura constitution naho batangira gucyamanga ibintu bimwe Kagame rero icyo gihe we kuko yavuga ngo yagiye muri manda ya mbere mu 2003 ajya muri propaganda yo kugaragaza ko ari umudemokrati kandi koko abantu benshi barabishyigikira marketinga u Rwanda izaba modro bizagira gutya mbundi 2015 ibyo bintu byarahindutse Kagame agaragara ko agiye guhindura constitution koko arayihindura afata manda ya gatatu ariko mbere yuko agera kuri ibyo yari yatangiye kwica abantu haba mu Rwanda haba nabo yakurikiranaga hanze kujya kubica abantu batangiye kumudautinga ariko bakavuga bati reka twihangane buriya igihe cye kigiye kuzagera azagenda mu 2012 nagiranye ikiganiro nawe ndakubwira nti nuko utari imbere yanjye ngo nkurebe mu maso Kagame naho azacya ndanakubwira nti iriya constitution azayihindura bati wowe uramuvuga uramusabye kubera yuko ntabwo mugira gute ariko ibyabaye ngira ngo urabizi ubu rero ndashaka kubwira ngo Tedros niyo yajya gushimira Kagame agashimira u Rwanda n'ibya bindi byo byabo byo kusajya ku cyo kubona inkara ariwe kera ugasigara uri cya kirondwe cyasigaye ku ruhu kandi nk'abarayiriye kera abantu bagiriye Kagame kumukorera propaganda cyambira baramurakariye ni hano ndabazi mpura nabo baramurakariye pe bati uriya twaramuvugiye twamushyize imbere twagize gutya cyane twari tuzi ko nawe uri umudikiteta abandi banditse za tikuzi abajenerisi na bariya mikera uriya mikera ndamuzi turi no mu Rwanda baramwanditseho neza bakwiriye ibyo bakoraga urabona bose barabose ubu ngubu bari muri regulate barimo kureguletinga hari abayobozi bamwenshi bo muri Amerika no mu Bwongereza bose bahagurutse bati uriya ibi rero bavuga ngo u Rwanda rukora ibi Kagame akora ibi ngibi biriya byararangiye already Kagame is damaged goods damaged goods niba ushaka kugira ngo damaged goods uzareba ubu ngubu yenda na Biden niba guhamagara muri za conference za demokarasi ubona se Kagame bamuhamagara ntabwo bamuhamagara bazaga bamutumira muri Amerika ubona se bakimutumira bajya kumubona mu bintu by'umubwongereza bamwakira hari ukimwakira se biriya rero byararangiye ibi rero bindi bya Tedros ni personal relationships bishobora kuba zihari ndibwira ko Tedros atakabaye ashimira Kagame agakurikiza izinga uriya abe wa Ethiopia ntakwiye ko arimo kumugwa ngo ashimire uyu nguyu uriya mukurikira bigenda se guti ibyo byose ubona ko ari ibintu bidasobanutse nuko uriya mwanya n'ubundi Kagame niwe wamushyizemo uriya mwanya ubundi wari ukwiye ko arafashwe na Sezibera barawumwima baramubwira ngo ujye ahangaha bawuha Tedros rero arabizi ko iyo ataza kuba Kagame n'abandi abatarawubonye ibyo rero kuba bikora ni ukubereza impamvu ariko rero ibyo byo gushimira bakavuga ngo u Rwanda rukora ibi ngibi nuko atari igihugu babamo uramusura igihugu ari igihugu cyawe bajyana abaturage bawe b'abavandimwe bakabajyana muri za stade ugashimira ngo ni ibyemezo byiza nuko n'ubundi nawe ubutari umuntu w'umuyobozi ukwiye gushimirwa akwiye kumenya ibyo byemezo bifatwa gute mu buryo buhe n'ingaruka zihe nibyo navuga murakoze
urakoze cyane General Kayimbukira aho ngaho ubushize nibwo yavugaga ati ibitekerezo byanjye ntago byitambuka ku mateleviziyo hanze cyangwa ibinyamakuru barabimyutinga ntago batuma nanjye ngira icyo mvuga ariko agavuga ko akenshi muba mwabigizemo uruhare wari ukomoje kuri Mikela Longhe ku gitabo yanditse nawe urimo cyane nanjye ndimo n'abandi mwese twagiye duhura na Mikela Longhe Kagame aravuga ati nanjye mfite ibitekerezo natanga ariko ntabwo bampa platform yo kugira ngo ni exprime kubera icyo usanga Kagame akomplena avuga ati sinkibona iyo platform bisa nkaho byahindutse ariko ni mwebwe mubigira mu ruhare kugira ngo aho najyaga ntakiba ntacyakandagira magingo aya
ya ibyo byakwiye kuba bizi kuba tubikora ariko ni inshingano zacu kuba tugomba kubikora nkuko nawe abikora muri ya buryo natwe ni inshingano zacu ngo nuko rero umuti ni uwuhe nuko twahura tukareba neza ko twarangiza ibibazo biri mu Rwanda kandi twarabimusabye nibwo buryo bwiza icya kabiri we ntabwo afite ibyo ashobora gusobanura ubu ngubu yasobanura iki se icya mbere yavuze ko birarandikwa no muri constitution ko hakwiye kubaho impinduka mu Rwanda ubutegetsi bukajya none bugeze igihe uyobora akava akagenda ibyo yarabihinduye demokarasi birarangiye muri FPR turwana twavugaga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwari buhari icyo gihe bugomba guhinduka kuko uwari ufite ari we Habyarimana yari yarabugundiriye atakwemera kwa rundi muntu wabufata Kagame nibyo akora icya kabiri twarwanaga ko impunzi z'abanyarwanda ikibazo cy'ubuhunzi gikwiye kurangira ubu ngo abanyarwanda bari hanze bahahunze kuva FPR yafata ubutegetsi baruse abari barahunze kiriya gihe inshuro ebyiri icya gatatu twavugaga ibintu bijyanye n'umutungo w'igihugu uko ufatwa nabi Kagame agira indege zingahe n'ukunda gusasagura byose murabibona n'ibindi maze rero kuba abantu batakimuha urubuga rwo kuvuga avuga iki se waba warabeshye ukabeshya abantu bakaba barabonye ko ibyo uvuga ubeshya none wongere wagwe platform ngo uvuge iki wongere ubeshye ubuse Kagame yavuga ko ari umudemokrati ubuse Kagame yavuga ko ikibazo cy'impunzi yagihagaritse ese Kagame yavuga ko adahohotera abantu kandi ajya kuri radio akishima abo yishe ubu ejo bundi yaragiye bajyana Kasiani ibica ba revokati nubwo bari muri za Mozambique ubuse yibwira ko abaturage bo muri Mozambique yaje kuza kubabwira ko atari umwicanyi bakabyemera bazi neza ko revokati yaguye hariya ejo bundi Kasiani yaburiye hariya ukajya kuvuga ngo babyemera igituma atampa platform nuko bamumenye baramumenye bamenye neza ko ntatagishoboye kuvuga ibyo avuga si byo akora kandi yarabeshye niyo mpamvu nta yindi niba wibuka amapolo yaramubajije mu 2015 aramubaza ati se uzongera kwiyamamaza undi ati ndacyarira abaturage ati wowe ubwawe ibyo uvuga by'abaturage wowe ubwawe uziyamamaza undi ngo yarangwa ariko ngo abanyarwanda bavuga toya ni wowe mbaje ntabwo mbajije abanyarwanda wowe uvuga uziyamamaza ati zabimenya tuzi kimwe kiriya gihe undi aramwihorera ubuse yakongera akamuhamagara akamubaza iki
ariko icyo kibazo yakibazijwe 2024 aravuga ati imana ni impizi ubuzima nicyo cy'ingenzi nicyo gisubizo zigiye atanga
oya byaratangiye kuko narabibonye sinzi nkabonabonye abandika inzandiko none se bakabare bavuga ngo urubyiruko rukwiye guhaguruka rukigaragambya rugasaba kwagira erega n'ibiriya nuko byatangiye mu 2014 n'ubundi niko bimeze ariko ibyo turabimenyereye abadikiteta bose ni kuriya bakora nta gitangaza kirimo they all read from the same script
nta n'impamvu yuko abikora none se ku itegeko nshinga yarihinduye wa mugani Dr. Kambanda namubwiye ati yararyisenyeye ubu ngubu yishyiriye hirye nta n'impamvu yuko yandikisha abantu inzandiko bariya ba mutabazi wa depoze inyandiko mu nteko mugenzi wanjye Maitre Valentin yarambwiye mu kiganiro duheruka gukora namubwira ngo baramutumiye mu nteko azaze gusobanura iriya baruwa ye tegeza kubona parliament y'u Rwanda ishobora gutumiza uriya mutabazi ngo nago gusobanura iriya baruwa yo kugira Kagame baba wa taifa mu gihe abantu barirwa bavuga bati dufite ibibazo mu gihugu badashobora kukaragira mu nteko cyangwa ngo ibibazo byabo babyige muri assembly babahe ijambo babe bareba ku bibazo by'abaturage ariko kuvuga ngo urafata umwanya uganire kuri iriya baruwa ngo kugira Kagame baba wa taifa ngo tutabikoze ngo amahanga ngo azadusika ngo bizaba ari ikimwaro ku banyarwanda urabona ko sinzi impamvu bagomba gukora iriya exercise kandi umugabo yamaze kwidodera wo constitution ye General Kayumba
urumva abadikiteta bose baribeshya barangiza kwibeshya bakubwira ko bagiye kubeshya n'abaturage Kagame ibyo kumwita niyo abishyira mu itegeko nshinga ngo ni baba wa taifa ntibisobanuye ko ubundi butegetsi buzaza bukumva ko atari we bitazahinduka kuko nabandi bamubanjirize bashaka kuba afite ibyo bihise ariko bona abo ntibakibibita ushate rero wakwitwa Paul Kagame ukarekeraho kuko nubundi niko wakuzwe niko wakuze uzwi nta ibindi nta nicyo bindi byakongeraho kuko abatakuze kuri baba wa taifa ntago bazabikwita kubera yuko hari uwabyanditse ni nk'ibi ngibi byo bona yagiye ashyira mu mategeko byo kwiha za immunity kandi agakomeza akora ibyaha na immunity yenda iyo ayisaba igihe bayimuhaye agahagarikira aho ngaho niyo immunity bakayemeye ariko tekereza agiye gushakishiriza za immunity n'ibintu amaze gukora ubu ngubu akibwira ko iyo immunity izakunda urugero nk'ubu ngubu twabonye ejo bundi abongereza bavuga ko batakwemera ko Businge azaba ambasaderi mu Bwongereza birashoboka ko yenda leta ku nyungu zabo bakomeza yenda bakamwemerera akaza ariko birashoboka ko bashobora no kubyanga buriya rero bira bivuze iki Businge yari minisita muri leta ya Kagame niba rero bagiye kumwangira bashingiye kuri iriya tegeko rya Magnitsky Act ni ukuvuga ko uwamutumye by implication nawe bimufata Kagame rero akwiye kumenya ko umunsi bazabangiye Businge kujya mu Bwongereza ibyo azabatakira umuyobozi w'u Rwanda ibyo barega Businge na Jano nawe bizamufata cya kabiri hari imanza nyinshi zirimo muri Amerika hari imanza ziri hano muri South Africa zo zarimaze no gukatwa bakazikatira abantu bamwe batumwe na leta y'u Rwanda muri izo manza bavuga bati ibi byakozwe na leta y'u Rwanda byakozwe na leta y'u Rwanda batanze ngo n'impapuro zo gufata bamwe babikoze Kagame rero buriya abari hari yavuga ngira immunity nibyo bayigira yenda uracyari hari uracyari president ariko akwiye kumenya ngo icyo gihe nikirangira nazaza hano muri South Africa atakiriwe izo manza zizazagurutse yenda bamwe ushobora kutakiriho ariko imanza zo zidasaza zani imanza zidasaza icyo bana nakubwira ibyo kujya mu gihe kujya mu baturage ubabwire ngo nimunyite baba wa taifa abantu bajya kujya kubivuga biya ni ukuryura ubusa baba ya taifa biba mu mitima y'abantu ntabwo nyirayo yagiye kubisaba abatanzaniya ngo babimwite ntabwo aba South Africans Mandela yabibasabye ahubwo ntiyanabikundaga ariko barabivuga maze rero abavuga biriya ni ukubera yuko uwo bashaka kubyita nawe akabyemera ni uko badasobanukiwe aramutse ari umuntu usobanukiwe ibyo ntiyakabyemeye kandi n'ibyaha byo barimo gukora ubu ngubu akibwira ko abo ngabo bandi ari nko barimo kubihanisha amaherezo niwe bizagira nyamara ashatse yakicaranye n'abo yahemukiye bakavugana bakaganira bakarangiza ibibazo noneho nizo ibyo yifuza yenda ntibazamwite baba wa taifa ariko bakamuha amahoro nawe akayaha abandi murakoze cyane
urakoze cyane General hari akantu wari uvuze kandi gashamikiye wenda n'ibindi bintu tuba twibaza hari periode twagezemo tukavuga tutariko se Kagame aho ntabwo yaba arahawe license to kill cyangwa green light yo kwica buri wese yishakiye wari uvuze kuri Businge kubera nyine ibyo bari abadepite bavuze mu Bwongereza bavuga bati ntakwiye kuza aha ishimutwa rya Rusetse Bagina babanje gusa nk'aho baririmba cyane bigamba bavuga ko bakora za operasiyo zikomeye bimaze kube expose batangira kugenda batwistinga nyine bahindura kugira ngo babihinyoroshye ariko byari byagaragaye bari bamaze kubyigamba uribuka Businge kuri Al Jazeera uko byagenze uribuka na Kagame uko yagiye avuga ati ubwe nyine azivugiraho yaragiye abanyarwanda twagiye dushaka ubutabera igihe kirekire ntabwo turabubona twanagarukaiba tukibuka intwari yacu Colonel Patrick Karegeya batsinze aho ngaho muri Afurika y'Epfo n'uyu munsi turacyafite icyizere ko tuzabona ubutabera ntabwo turabasha kubibona hano turavugana na Rusetse Bagina bashimutse muri ba buryo niho abanyarwanda bavuga ati ariko uyu mugabo ibi bintu akora ntabikurikiranweho ninde umukingira ikibaba aho hano hari cyo wumva wavugaho
icyo navuga ikimukingira ikibaba nuko afite igihugu ntimuzajya no kubishakishiriza ahandi nuko afite igihugu ntabwo ari uwo mu dictator wenyine ukora ibintu nka biriya igihugu kimukingira ikibaba burya muri international relations abayobozi b'ibihugu bagira ukuntu babafata bitandukanye n'uko bafata umuntu uwo ari we wese nk'ano yajyaga haza arahaza kandi bazi ko yabikoze ariko kubera yuko nyine ubwo budahangarwa bugenewe n'umuyobozi w'igihugu baramureka n'abariya ba Samuel Do baragendaga n'abandi bose bo muzi na Idi Amin yajyaga agenda ibyo rero ntibikwiye kubatangaza kumva ngo ninde umukingira ikibaba we nuko afite igihugu akaba ari umuyobozi w'igihugu cyane cyane nicyo kimufasha kurusha n'ibindi byose ibyo rero ntabwo bikwiye kudutangaza kubireba rero n'ubutabera Patrick yenda abamwishe ntabwo bafunze ariko imyanzuro y'inkiko irahari ni igihe rero icyo ari cyo cyose ariko ni leta y'u Rwanda yarezwe ni leta y'u Rwanda yatsinzwe ibyo rero ubutabera bwo buzaboneka yaba ubu ngubu kandi Patrick afite abana batoya banasobanutse mu myaka 10-20 amadosiye barayafite hari aho twagiye turayabika kure ntibazigira bayabura igihe bazashaka amadosiye ye bazagenda bayabone ibyo rero byo bizashoboka ariko rero yenda mu magambo makeya kuvuga uti ninde umukingira ikibaba n'ubutegetsi nuko agifite ubutegetsi kuko hanze ahangaha hari abategetsi benshi bifata nabi ariko kuko bagikomeza kugenda kubera yuko amategeko mpuzamahanga aha abategetsi agaha abayobozi ibintu bimwe by'ubudahangarwa ibyo akaba arabifite ariko igihe kizagira bizarangira ibyo bizavaho ikibi kinababaje ni uko akomeza kugenda yongeraho ibindi n'ibindi nicyo kibazo yeza ko yaraza ubwenge n'ibyo akabireka ubuze nk'ibi bya Rusesabagina Kagame ashobora kuba yarafashe Rusesabagina kandi kuko yaramufashije amujyana mu Rwanda aramufunga kuri we yenda buriya ngo biramushimishije buriya kiriya ni igikorwa cy'umuntu uba warafite imitekerereze y'ubugizi bwa nabi mu cyongereza bitwa sadist impamvu ni iyihe impamvu ni uko yari afite uburyo bwinshi yashobora kuba yahanamo Rusesabagina niba Rusesabagina ari ibyaha yarakoze ashobora kumurega mu Bubiligi ashobora kumurega muri Amerika kwa hose yarahajyaga kugira ngo bajye kumushimuta bajye kumujyana ni uko bari bazi ko nta rubanza mumufiteho ibyo rero ni ibintu yakoze we aragenda yibwira ko bimushimishije ariko nashaka kubwira ngo aho tuvugira ubu ngubu Rusesabagina arafunze ashobora kugwa no muri prison wazaba arangije ubuzima bwe kandi twese tuzapfa na Kagame igihe cye kizagera nawe azagenda ariko Kagame azahora yikoreye uriya mutwaro wa Rusesabagina n'abana be amaherezo bazahora bazwi nk'abana ba Kagame bafashe umuntu bakamushimuta yenda akaba yagwa muri prison ibi rero akwiye kuba bizi hari ibintu bimwe umuntu adakwiye kwemera kujya muri ligase biriya bya Rusesabagina ashobora kuba yenda we yibwira ko yishimye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri Rusesabagina yari umuntu uzwi cyane kubera ibyo yakoze kubera ibyo yagiye yandika yarazwi cyane ariko kuva yafatwa ubu Rusesabagina yamenyekane cyane kurusha n'uko yari azwi kera kubera biriya afungwa rye n'iki n'ibintu byagiye bivugwa n'ibintu byagiye bimwandikwaho niyo tuba abantu barabaza bati ariko uwo muntu ni muntu ki kandi basanzwe batamuzi bakanasoma ubu hashize hafi bigiye kuba umwaka urashize n'andi mezi iyo dosiye mu mitima international committee ntirigira ifungwa kandi ntizigere nafungwa none kizakurikiraho yenda Rusesabagina yenda ashobora kuzarekurwa byaba ari byiza ashobora no guheramo imyaka 25 ku muntu ufite n'uburwayi ashobora kutayirangiza ariko se wowe wibwira ngo hano muri South Africa bafunga ba Mandela bafunganya n'abantu n'abandi bantu benshi abenshi barapfuye bagwa no mu Morocco abazungu ba hano babafunze bahora bicuza bakicuza bakavati bari abantu twabafungiye iki kiriya giye basabaga ko dukwiye kumvikana nabo mu mwaka w'1966 na kangahe ibibazo twagize dufite no bungu tukikoreye bya apartheid twakabita byikoreye Kagame rero nabo biri ibibazo yateje arabyikoreye amaherezo azabibazwa murakoze
urakoze cyane General Kayumba reka rero tujye mu birebana n'umutekano hagati mu karere urabona ko haravugwa byinshi yarandikwa byinshi abanyarwanda babibaza ati amaherezo nayahe muri iyi minsi tuganira hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa mu karere k'ibiyaga bigari ariko ndavuga ibikorwa bihuza u Rwanda n'ibindi bihugu biduturanye igikorwa cyavuzwe cyane uyu munsi kikivugwa ni ingabo za Uganda UPDF mu gihugu cya Congo UPDF imaze iminsi ikora ibikorwa bya operation ifatanyijemo n'igisirikare cya Congo FARDC mu kurwanya umutwe wa ADF UPDF imaze iminsi isohora za communique itangaza aho igeze muri iki gikorwa cyo gusenya ibirindiro cyangwa gusenya aho nyine ADF yigaruriye muri Congo cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru ibi bikorwa bya UPDF nk'umuntu w'umusirikare mukuru ubikurikirana ubyanalize ute muri analize zawe ariko bijyamo n'icyo bita geopolitics kuko byavuzweho byinshi n'abantu batandukanye ntabwo ndi umusirikare ngo mbe wenda narisobanuye neza biryo wabisubiyemo ko twarabigane kuri radio itahuka ariko ndakwifitiye none kugira ngo wowe umbwire ukubona ibi bikorwa birimo kuba none tuze no kureba kwinjiza rya Congo mu muryango wa East African Community tunarebe na none uko u Rwanda narwo ruvuga ruti ntitwasigara inyuma nk'ikoti tugomba kureba natwe uburyo twajya muri Congo abenshi bavuga bati hari intambara ibyo twita intambara y'ubutita cyangwa intambara nyine zitagaragarira abantu ku maso ariko zigaragara mu bikorwa bimeze nk'ibya gisirikare ariko ari politike yishe inyuma turakombena rero ibibazo byose turebera hamwe uko mwe mubyanariza mu rwego rwa gisirikare no mu rwego rwa politike kuko wambaye izo ngofero zombi General Kayumba
murakoze Serge ngirango hari ntaravuga yende bya Uganda reka mbanze mvuge iby'iwacu kuko noneho nze kugera no kubya Uganda uko yenda byabiteye murabona ubundi busanzwe hari uburyo uko igihugu cyo gishobora kohereza ingabo ndibwira ko mwanabiganiriye ariko reka nanjye yenda nshyireho ko mbyumva mu gihugu kindi hari uburyo rero bwemejwe n'amategeko ubwo nibwo dukwiye kubanza tukareba cyane cyane ari uburyo nk'ubugena n'ibintu byo muri UN hakabaho chapter 6 ya UN chapter 6 ya UN buriya niho bona ingabo zishobora koherezwa mu gihugu mu kujya kurinda amahoro kurinda amahoro ni ukuvuga ngo amahoro yabonetse mwebwe mujye kujya kuyarinda izo rero kenshi ziba zaragiye atari ukujya kurwana ari ukujya kurinda amahoro akaba izindi ngabo zishobora kujya mu kindi gihugu zikajyamo yenda nabwo byemejwe n'amategeko muri ya UN chapter 7 muri chapter 7 ni ukuvuga ngo ni ukugenda kujya gukora enforcement ni ukuvuga ngo ni ukujya gushyiraho kujya guhagarika yenda nk'intambara cyangwa ibikorwa bibi ari yo nibigeze mu ruhare urugero natanga kuri ibyo ni nk'igihe hariho M23 hakaba hariyo MONUSCO muri Congo iriyo muri chapter 6 none bakoherezayo FIB ariyo Force Intervention Brigade ya South Africa, Tanzania na Malawi bo bakagenda ta 7 bo bagiye kujya kurwana na M23 ariko kazi kabo niyo ntambara yararangiye none babinjiza muri MONUSCO muri context ya chapter 6 hakaba rero yenda n'ubundi buryo buri bilateral bugaho ibihugu bishobora kumvikana ko abamwe bashobora abo gihugu kimwe cyakohereza ingabo cyangwa bashobora koherezanya ingabo ariko icyo gihe akenshi biba biri mu buryo bugera n'ibintu by'amasomo ibintu byo kwiga ibintu joint exercises ibintu by'ingibyo ariko hari n'ubwo igihugu gishobora gusaba ikindi kugifasha nk'igihe cyagize ibibazo ku buryo muri bilateral bitanyuze muri UN nk'abiri by'abasirikare b'u Rwanda bari muri Central African Republic ariko igice kimwe kiriyo mu buryo bwa UN ikindi gice kimwe kiriyo mu buryo ubwo ngubwo muri bilateral hagati ya Leta y'u Rwanda na Central African Republic akaba rero ubundi buryo yenda bwo kwica amategeko ari invasion cyangwa aggression nk'abiri y'ibyo mubona u Rwanda rwaragiye muri Congo ari byo Congo yagiye ireka ibyo ni ibyo niko bimeze na ibi rero byose uko bimeze bigira ingaruka mbere ya bya mbere yenda myiza mu mategeko reka mbyihorere reka njye muri ibyo n'ibindi bimwe nk'iby'u Rwanda ndaza kujya ku bya Uganda rukora tuvuge nk'ingabo zo mu Rwanda zagiye muri Central African Republic zikajyayo mu gihe cy'amatora kuko bumvaga ko perezida uriho yenda ashobora gutsindwa amatora cyangwa bashobora kumukuraho noneho bakoherezaho ingabo biriya rero ni ibintu bibi cyane icya mbere ugiye kushyigikira umuyobozi utatowe kuko iyo aza ko ari umuntu watowe n'abaturage abaturage bajya kumuhagararaho ntihajye gushakisha ingabo z'ikindi gihugu kugira ngo zijye kumurinda ni ukuvuga ngo uriya mugabo rero arimo kuyobora kiriya gihugu kubera yuko u Rwanda ni rwo rwamushyizeho ntabwo yashyizweho n'abaturage igihe rero twicaye aha ngaha tuvuga twe nk'abanyarwanda dukwiye kumenya ko umuyobozi uri muri Central Africa kuyobora kiriya gihugu ntabwo ari umuyobozi w'abaturage ni umuyobozi u Rwanda rwishyiriyeho ibi rero bifite ingaruka zikomeye cyane ingaruka zikomeye ni izi tuvuge ko abanyarwanda bafiteyo abasirikare bagera ku 2000 n'abandi ari bamwe bagiyeyo mbere mu rwego rwa UN n'abandi bagiyeyo Leta y'u Rwanda ari ibiboherejeyo ariko tujye twibuka tumenya ko kiriya gihugu cya Central Africa gikubye inshuro hafi 26 igihugu cy'u Rwanda mu bwisu ni ukuvuga iki nubwo abasirikare b'u Rwanda bari hariya nibura yenda bari mu mujyi wa Bangi n'utundi tujye turi aho ngaho ariko ahandi hose aho abaturage bari hibereyeyo aba basereka hibereyeyo abo bandi ba rebozi badashaka kumutegetsa ushobora kumarayo imyaka 10-20 kandi twarabibonye muri Afghanistan aho abanyamerika bagiye bakamara imyaka irenga 20 ariko kubera yuko aho ngaho bari mu gihugu kubera ko abaturage babishakaga bari bahari kubera yuko bo bari baragiyeyo bishyiraho President Karzai icyo gihe avaho hajyaho Ashraf Ghani uwo nawe avaho icyasigaye hari Taliban niyo yayoboraga niyo yari ifite igihugu cya Afghanistan n'ubu ngubu rero aho tuvugira abanyarwanda bashobora kuba barashyizeho ubutegetsi muri Central African Republic bakaba barimo kubutegeka babufite ariko igiturage abaturage baho bo bibera n'abayobozi niyo bafite igihugu u Rwanda rero rwagiyeyo rushaka iki ubundi gukohereza ingabo mu gihugu runaka muri ya buryo nakubwiye bumwe ari uburi bilateral cyangwa uburyo bwa invasion kenshi ikintu cyangombwa haba hari impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni vital interests ni ukuvuga ngo impamvu zikomeye igihugu kigomba kuba cyatuma abasirikare bajya mu gihugu runaka izo ni izigendana n'umutekano mbere na mbere w'igihugu kumva ko igihugu yenda kitashobora kuba bagishyika icyo ni kimwe icya kabiri ni uko hashobora kuvuga uti kubera izi mpamvu ikonomi n'iki byose igihugu gishobora gukora pusinga izo ni vital interests hakaba rero na secondary interests rero nizo zishobora gusanga abanyarwanda babereye muri Central African Republic tuvuge bagiye gukora iki gushakisha amabuye y'agaciro nubwo bagiye bandika ngo bagiye babaha ubutaka abandi ngo bagiye kujya gucuruza none ko bashyizeho uriya mu perezida umunsi uriya perezida yavuyeyo uwagiye gucuruza muri Central Africa aba Central Africans bo bazamufata gute uwo bahaye ubutaka se mu gihugu kitari iki bizagenda gute maze rero Serge hari ikibazo abanyarwanda bakwiye kureba izi interventions z'abanyarwanda bajyamo ziba zivuze iki zirashaka kugera kuki vital interest abanyarwanda bajya gushakishiriza muri Central Africa ni izihe kimwe n'ibiriya urubajije yenda byo muri Cape de Gardo byo muri Mozambique nabyo nuko ntabwo wavuga ngo abanyarwanda bazagenda hariya ahantu batekanye leta ya hariya idafite ikibikoze kuko impamvu zituma ziriya ntambara ziba ni impamvu politiki ni impamvu politiki ntabwo rero uze impamvu politiki uzajya kujya kuzirangiza n'igisirikare kiri cy'ahandi cyo mu mahanga foreign forces umuntu uzajya kurangiza ikibazo politiki ushaka kumenya n'ukuri kwabyo uzabirebere muri Congo MONUSCO kuva 2001 bari muri Congo ariko kubera ko ibibazo bya politiki bitigeze bikemuka n'ubu ngubu ntibyizagera birangira aho rero niho njya nibaza ariko mu Rwanda iyi myaka babamwo bakora bati ubundi byo habaho ibintu babanza gukora ibyo byitwa intelligence estimate ukavuga uti ibi tugiye gukora kubara impamvu zimeze neza kandi ndibwira ko tugeze kubikora mu mwaka w'1998 tujya kujya bajya kujya muri Congo bwa kabiri dukora intelligence estimate ubwo nyine na Karegeya na Karenzi na Ndahiro tubabwira ko ibyo bintu tudakwiye kujya muri Congo twagiye mbagiye muri Congo tujyamo koko ariko twavuyeyo nabi kugeza n'uyu munsi baracyabitubaza nabirebye ubona ba muri Central Africa rero buriya amaherezo biriya bazabibaza ni igihe bazajya kujya kuvayo wafashe ubutaka bw'abantu watwaye minerals washyizeho perezida batashakaga ibi byose abanyarwanda bari hariya nk'abanzi kuko iyo uriya mugabo aza kuba yenda ari umuntu abantu bakunze ntabwo byasabaga ko abanyarwanda bajya kujya kumurinda yajya gutsinda amatora agategeka igihugu na hano rero yenda muri Mozambique nawe ni ikibazo kiri politiki yenda bo bazashakisha umuntu bashobora kukidiskasinga kuko ubundi baravugana barafite na za renamo baganira nazo bararangiza yenda n'abangana bazaganira nabo ikibazo bakirangize ku buryo buri politiko ariko ibyagiye kujyana y'abanyarwanda ukuntu bagiyeyo ni ikibazo warubuze muri geopolitiki SADC yitegura kujya muri Mozambique abanyarwanda baratanguranwa bajya muri Mozambique ubu hano muri SADC Kagame ashobora kuba yenda njya mbona bamwe bajya kujya gusura mu Rwanda bagira gute ariko natwe tubinanga kuzi ibyo bavuga kiriya kintu twebwe muri politiki kiradufashije kuba yaragiye agatanguranwa akikubita imbere y'abariya abantu akagaragaza nabi SADC biriya ni ibintu byagaragaye ko ibyo tuza tunavuga ari byo kuko twajyaga tubaga uyu muntu akora nabi agira gutya akora ibi n'ibi n'ibi arangiye n'abarabibakora biriya bintu njye narabikunze kubera yuko byadufashije abantu kumva neza umuntu tuvuga uwo ari we none warubajije ikibazo cya Uganda kujya muri Congo cyaje kujya muri Congo abanyayuganda kiriya kibazo bakimaranye imyaka kiriya kibazo cya EDF kuba rero bajya muri Congo muri ya buryo bakabanza bakumvikana na Congo bakajya cooperating hamwe n'ingabo za Congo ibyo bakora bakabigaragaza n'ibintu bya Congo ariko noneho icyo bagiye kuzajya gukora gikomeye cyane bakubaka imihanda icyo ni ikintu gikomeye cyane uva ku kuvanaho EDF n'ikindi igikorwa cya ngombwa cy'ingenzi ni ukubaka imihanda abaturage b'ikindi gihugu aba ari bo bose igihe ugiye ukagenda batwariye ikintu kibafasha icyo gihe nicyo kintu abantu baba bareba kuko iriya mihanda yahariya yari igoranye na vital interest zero za Uganda muri zo ni izihe uzigereranyije yenda n'iza Rwanda muri Central African Republic vital interest zabo ni ukuvuga ngo igice cya Uganda cya West baza bagifunguye mu buryo bwa trade kugenda ujya muri Congo abakongomani nabo bakaza bakajya muri Uganda bagacuruzanya nicyo kintu cyangombwa nicyo kigamirwa nicyo kigamye ntabwo bavuga ngo bagiye kujya guterura za minuruzi n'ibindi cyangwa bagiye kuvanaho kisekedi ngo bashyireho kanaka cyangwa bagiye kurinda kisekedi ahubwo baravuga twebwe tubazanye economic development iyo ni vital interest ku mpande zombi aho rero bitandukanye ababyumva rero bashobora kubibona bakabona biriya bisasu by'abanyarwanda bateraga iyo ngiyo byo ni consequences ariko the vital thing ni icyo bagiye kujya gukorayo ari ukujya kubaka iriya mihanda umunsi rero bazabanza kubaka iriya mihanda abanyekongo bazumva ko batagiraga imihanda rero bakaba bayubakiye bazumva ari inshuti zabo n'umunsi basubiyeyo bazumva ko bafite icyo babakoreye ariko niba ugiye muri Central African Republic ukajya gufata ubutaka bw'abantu ukajyayo ukajya gufata minerals ukavayo ngo ugiye kujya kubaka butiki ibyo ngibyo ntabwo wavuga ngo izo ngizo ngo ni ibintu byo gukora bizima cyangwa ukaba waravuze ngo ugiye muri Mozambique ngo kubera yuko ushaka kugerayo ujye gufata kasiyani ujye kwica revokati noneho ngo impunzi zo muri Mozambique ujye kuzihohotera ibyo byo ushobora kubikora ikikubwira se ko undi perezida wahari azaza nta kwirukana noneho abo ngabo abakoreye ibibi akaba ariyo yumva agomba gufasha cyaba ari iki ntabwo rero nk'umuyobozi wavuga ngo njyewe vital interests z'u Rwanda nuko ngomba kugenda nkajya gusanga abaturage b'igihugu cyanjye aho bahungiye nkajya kujya kubakandamiza no kujya kubica ngo iyo ni vital interest no izo ni criminal actions aho rero nto bitandukanye muri interventions rero abantu bakwiye kujya bumva neza icyo biba bivuze izimwe ni ziri humanitarian izo ni zazi nakubwiraga zo muri UN izi ni vital interest zireba igihugu cyo kigomba kuba cyajya kujya gukora ariko gikorana n'abandi murakoze cyane
urakoze cyane General Kayumba ku bisobanuro binumvikana iki kibazo ni ikibazo kirekire kiremereye kuko ku ruhande rw'u Rwanda bavuze yuko bakwiye kugikurikiranira hafi umuvugizi wa guverinoma Yolande Makuru yavuze yuko presence y'ingabo za Uganda UPDF bayikurikiranira hafi ati kandi tumenya n'amakuru kuruta na Uganda iri hariya muri Congo abitwa abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano mu Rwanda baba bavuze yuko u Rwanda rutagwe kuryama ngo rusinzire kuba Congo UPDF yabije muri Kivu y'amajyaruguru urebye muri rusange kandi arumaze kugaragaza ko Uganda iri hariya mu buryo bw'inyungu no kuzana development muri Nord Kivu kugira ngo habe ibintu by'ubuhahirane hagati y'ubu bibiri ariko u Rwanda siko bibibona u Rwanda rwo rubona threat yarwo kuba Uganda UPDF yazikagera muri Nord Kivu ubwo yabikikije u Rwanda mu majyaruguru no kurundi ruhande kubera icyo u Rwanda rubibona gutyo ko ari threat kuri bo kuba Uganda yabije muri Nord Kivu
Serge nkuko nakubwiye buriya ni ibyo nakubwiye ko ari intelligence assessment cyangwa intelligence estimates arizo abantu bakwiye guheraho bakoreraho cyane cyane mu bintu by'umutekano nakubwiye ngo twagiranye ibibazo n'abanyayuganda turi muri Congo tuvuyeho habaye reprochement twagiye dukora kugira ngo ibyo bibazo byo gukomeza kuba bibi cyane
ubwo uravuga kisangane intambara y'iminsi
6 izaza kisangane absolutely ngira ngo mujya mwumva abandega ngo ngo nigeze kuvugana na Museveni ngo najyaga mvugana na Museveni ngo akavugana na Bizimungu ko njyewe na Bizimungu na Karegeya bari baratuguze ngira ngo mujya mu bisoma mwajyaga mu byumva biriya bintu byari biriho gutekanya na Kagame yari abirimo kuko nibyo byose twabivuganaga bizi hari ibintu nka bine umuntu agomba kureba inyungu za mbere ugomba kureba z'igihugu ni inyungu sosho z'abaturage igihe kuri ikintu icyo ari cyo cyose uguye kureba icyagirira akamaro abaturage bawe mu buryo buri sosho cya kabiri ukwiye kureba icyaha igihugu cyawe uburyo bw'inyungu mu buryo bwa politiki cya gatatu ni ukureba muri diplomasi iki kintu ugiye kugikora kikumarira iki abanyarwanda rero muri diplomasi yabo bafashe diplomasi yo guhangana kuko bumva bahangana natwe bakakabya ibintu byo kumva ko uburyo bwo kubana natwe rukutwica rukudufunga rukugira gute bumva na nibindi bihugu babanye ari kuri ya bimeze ndashaka kubwira ngo uyu ni birimo kubera hariya ntabwo nibwira ko mubagiye bagira Kagame inama kandi ntabwo nibwira ko ngo hari wamugira inama ntabwo yaba nzabamwita no ntabwo nibwira ko nzabamwita yaje kubera Kagame ngo mugira atari kurabona ibi bintu tubigize gutya byadufasha ibyo bumva bajya bandega ibyo bumva bajya barega karegeya tukafataga telefone tugahamagara abanyayuganda tukavuga ati muzaze duhure tuganire ibintu tugahura tukabiganira tugashakisha uburyo kibazo byaba nakisangani no kugira ngo ibyo bintu n'intambara zihagarare twavuganaga nabo kuko twumvaga ari inyungu z'abanyarwanda ari n'inyungu z'abaturanyi ibi rero byo kuvuga ngo abagiye muri Congo dukurikirana ibyo bakora tugira gute nibyo barabikurikirana none se kubaho bafungiye umupaka w'u Rwanda rimaze gutakaza amafaranga angana gute ubusa abaturage ibyo nakubwiraga social impact ku baturage baturiye umupaka w'u Rwanda na Uganda social impact imeze gute ise abanyayuganda bo hakurya bari baturanye nabo bo babona batabanyarwanda ubu ngubu babona nk'abavandimwe cyangwa nk'abanzi ikindi igihe bafunze umupaka diplomatically Kagame amubona nk'umuntu umaze gutya umuntu urimo gufunga imipaka muri 21st century buriya rero agira gutya yenda abantu bakamuvugisha bakamusekera akibwira ngo bamwumvise ariko baramugaye nk'ahantu mba mbona bamugaye bati umuntu ufunga imipaka barabigaye noneho rero uko nabona ikibazo cy'u Rwanda na Uganda cyane cyane no muri Congo nuko u Rwanda rukwiye kumenya ko bo bakwiye gukorana na Congo ibibareba ibyo Uganda ikorana na Congo ibyo ntabwo ari ibyabo nka byabo ndi ugeze kumbaza ukavuga uti ko hari abagenzi bacu tuba hanze ariko birwa ari we bakuritika bagira bate nkakubwira nti bakoze ibyabo nicyo nanjye mubwira u Rwanda rwakoze ibyabo ibireba Congo n'u Rwanda ntabwo ari byo kuko umupaka w'u Rwanda na Congo nizagoma na hariya za Kabuhanga n'ahandi ibituruka ruguru bigoye ko atari ibyabo kuko Tanzania ntabwo irimo gukompleyininga Burundi ntabwo irimo gukompleyininga Sudani ntabwo gukompleyininga n'abafitanye umupaka na Congo ariko u Rwanda nibwo irimo gukompleyininga ni nka biriya rero mubona nk'ubu ngubu mubona biri no kubera muri Europe abadikitata bose niko bamera mubona Putin arimo kuvuga ngo Abanyamerika mukwiye gutora assurance ko nta kindi gihugu muzongera kwinjiza muri NATO mugomba kutubwira ko Ukraine mutazigera mubana nayo muri ubu buryo ni nk'ibyo ngibyo ni kuri abimeze abadikitata ni kuri yabakora Kagame yaza ko ari umuntu kubana neza ibyo Uganda ikorana na Congo ntibyakabaye bimbere ikibazo aba batinya ngo bamurwanya yakaba yabumvikanye nabo naho ngaha bakeka ko hariho bari bakabaye batariyo ibyo rero akwiye kubyumva muri ubwo buryo ibi rero icyo nabivugaho icya mbere ni imikorere mibi y'inzego z'umutekano cyane cya mbere ni imikorere mibi y'umuyobozi kuko muri kiriya gihugu nta n'umwe umugira inama arabyo nakubwiye mbere kuba yajya mu bukwe akavuga amangambure abantu bagakoma amashyi ibyo byanewe kugaragariza ko n'igihe cyo gufunga nkuriya mupaka ntawe mugihe atari kuriya mupaka nubwo wawufunze buriya abaturage babyumba abaturage bo mu Mutara barashonje bafite ikibazo ntawe atinyuka kubimubwira ahubwo arabikora nka biriya bagakoma amashyi aho ni hari ikibazo icya kabiri ni inzego z'umutekano ubwazo nibwira ko zidatanga amakuru nyayo n'uwo makuru wagiye kuvuga ibyo ngibyo agomba kuba atazi ingaruka z'imibanire mibi yabo na Uganda icyo babisobanuye ashobora kuba atabyumva cyangwa niba abyumva nawe agomba kuba agenda agakoma amashyi gusa icya gatatu ni diplomasi idasobanutse ntabwo wahaguruka muri u Rwanda nkuru n'umujye kujya kubwira abakongomani ngo ntimuzemerera abangaha ntimuzagire gutya ibyo ntabwo ari ibyawe ibyo rero Serge nibyo turabyumva turabibona ariko abenshi barabiseka kandi twebwe turabigaya
urakoze cyane General tukiranga kuri iki kibazo waruvuze uti ni ukutagira umujyanama umugira inama ariko bivugwa yuko Jean Kabarebe ari umujyanama we mu by'umutekano ariko nibaza inama mugira kuko niba inama mugira ari ukwirirwa gutuka wowe ubwo ndumva yamushyize hariya kugira ngo agerwa gutuka kugira ngo bimushimishe ako karagaciyemo ariko nanone ku rundi ruhande turavuga ADF I Rwanda nabo bagakina umukino wa ADF ngo bagafata ibyihebe bagafata abanyarwanda bakabashyira kuri televiziyo muri Libye bati twafashe ibyihebe bikorana na ADF byari kuzatera ibisasu hano mu Rwanda ukareba timing yabyo ukibaza uti timing kuko Uganda irimo gukora ibyayo muri Congo isenya ibirindiro bya ADF n'u Rwanda narwo ruti dufashe ibyihebe ahangaha ese ntabwo ari kugira ngo u Rwanda narwo rubwire ruti natwe ariko dukwiye gufatanya namwe mu kurwanya iyo ADF bamwe mu banalite twajye tugana kuri radio baravuga bati ahubwo u Rwanda rwaba rushaka kujya muri Congo ngo rukore kewosi rukozanyeho n'ingabo za UPDF none abakongomani bongere bavuge bati twari twarabivuze n'ubundi ko bihugu bibiri bitabanye neza byongeye kuza gukozanya ku butaka bw'ibihugu byacu kuko urebye ari ibintu bya propaganda barimo gukora mu Rwanda by'inyandiko za fake news basohora ko hari gahunda ya Museveni Kagame na Buyoya bari bafite yo gufata karere kazahinduka ampire hima bati murebe ingabo za Uganda ziragarutse u Rwanda bashaka gusubirayo so, ugasanga ari ikintu cya propaganda kiba gikorwa ariko kugira ngo baba kongomani wo muri societe civile batazi gusoma no kumva politiki y'ubusobanye n'amahanga ya Kagame bahita babyuriraho bamobiliza abaturage nk'iriya myigaragambyo yo kuri Goma abenshi bavuga ko utari nakeneye by the way ariko abandi bakavuga bati twagize ubwoba tumaze kubona munyuza sinyana n'umuyobozi Dieudonné Amuri ko bano bantu bagiye kuza bakavuga bati bazaba bambaye imyenda ya polisi ariko ari special force baze barebe uko uburyo bakozanyaho n'abagande ubone bongeye ku Rwanda ku butaka bwacu abakongomani bafite izo mpungenge bafite ukuri ntabwo wavuga yuko ibyo bategeza atari ukuri General Kayumba
yes urumva warovuze ati abajyanama Kabarebe ntabwo ashobora kugira Kagame inama kuko njye ndabizi yarabaye n'umuntu mukuru twanageze no muri leta n'imbere yaramukubitaga buri munsi uwo muntu yagukubita ukamugira inama koko ibyo ntibibaho ntibyashoboka ibyo rero byo kumva ngo we yamugira inama byo ntabwo yamugira inama uretse ko yamubwira dukora ibindi
bintu n'ukungana ntabwo uri guca mu ijambo utwiye ubona ko ikintu ahoza mu kanwa buri munsi aravuga ati His Excellency yataye amashuri muri Amerika araza aza kwitanga araza agatworganizinga ni nkaho RPF yavutse Kagame akimara kugera iyo niyo propaganda yigisha ndakeka n'ibyo bintu wenda mubwiye ati yungiramo inama muri ibi ngibi uburyo wajya uhora umarketing izina ryanjye y'uburyo nataye amashuri muri Amerika ntaza nkongera ngashinga FPR FPR Rwigema yasenyutse Rwigema akimara gupfa
nini kibazo kumva gusa ko yagenda akajya muri ya bukwe akakwica kuriya aka gasuzuguro kageraho ngaho umuntu wabaye umuyobozi we imbere ukaba rwagiye wirwa umutamaza kuriya bikugaragaza ko yari ikibazo gikomeye cyane kandi n'uwo uvuga ibyo ngibyo nyine nta we yumva ari uko kugira ngo ashobore kubaho agomba gushaka kuwatuka agomba gushakisha uwasingiza nibyo kuri we nibyo nibyo bishobora kumubeshaho ariko noneho tugiye ku kintu cya ADF kumva ko abanyarwanda bafata abantu ba muri ADF none se bavuga ko abantu muri ADF ngo bari bajyanywe n'iki bamwe numva bavuga ngo bari bagiye ngo kubera ko bagiye muri Mozambique none ngo ba ADF nabo ngo bajya mu Rwanda kujya kubatera za bombe biriya ni ibintu babeshya biriya ni ibintu byo kwatractinga attention mu Rwanda ibintu byose ni propaganda ibintu byose ni ugukabya ni ukudrawinga attention baya n'abantu bafashe buriya bagakubita bagashyiraho ngaho ejo bazababwira bati nimugende muvuge ibingibi musabe imbabazi noneho mwemere ko ari ADF biriya ni ibintu babashakishamo ko babaha amafaranga yo kurwanya ibintu bya isilamu biki muri bikaba bica ba munyengango kera babuze ngo yari bya ISS bica aba isilamu i Kigali bitwa munyengango n'abandi kugira ngo mbese ba drawing attention ko nabo ISS yageze mu Rwanda urero habutse bya EDF urero nabashaka kudoinga attention niko nabo harimo no kubashaka bira ni propaganda nta kindi kintu kirimo bira ni ibintu byo kubesha ikindi rero cyo ruvuze ati ibintu bya Hima Empire bira ibintu ngira natangiye kubyumva kera tukiba mu Rwanda ngira ngo hari FPL kirangiza gufata ubutegetsi byari bishingiye ku kintu cyuko obviously Museveni muri Uganda ari umuhima u Rwanda bari barufashe yenda bari biganjemo ari abatutsi buyoya icyo gihe nyine ari umututsi mu Burundi noneho muri karere batangira bati Hima Empire Hima Tutsi Empire ariko cyo nakubwira kandi nzi neza kuko tugihe nari mu myanya ikomeye uzi ibintu biriho cyo ntabwo kigize kibo kandi nihagira n'ukizana abamwe muri twebwe twajya kukigaya in the 21st century kumva ngo ugiye kuvuga ngo ugiye gufata nka Kongo ngo uyigire u Rwanda in the 21st century ntibyashoboka keretse yenda uri nka Russia ushobora kugera rero ugafata za Crimea nkuko babikoze ukajya ugafata Crimea uri Russia ufite nuclear weapons u Rwanda se rufite iki ku buryo rwafata kivuruka bigira yarwo byashoboka se ntibishoboka icyo ni kimwe ntago bafite nta military first of all hagati yabo nabo bwabo nanubwo n'icyo kintu cya Hima Tutsi Empire cyakunda nticyakunda hagati yabo kandi abenshi muri abo ngabo ntabwo babyemera n'abanyarwanda rero icyo gihe ntabwo cyabo so practicability yabyo n'uwa nabyifuza ntabwo byakunda icya kabiri hari abaturage b'abakongomani abakongomani uzabagaye ibindi ibintu byose byabananiye ariko nationalism y'abakongomani ni nk'iy'abandi bose umukongomani ahava akagera yumva Kongo ari igihugu cyabo kumva rero ngo arababwira ngo uzagenda ujye kubarakanayizinga ngo uvaneho Eastern Kongo ushyire ku Rwanda ntibishoboka abakongomani bashobora gukundira niyo mpamvu banababwira bati bamunyuze bakoze amasezerano aya n'aya noneho bakajya no mu mihanda bakigaragambya mbwira rero noneho babwiye ngo ugiye gufata agace kabo uko byagenda uko byagenda gute sinabyashubu ntabwo byakunda ibi rero ni ibintu bya Tutsi Hima Empire ibyo nta no wanabitekereza keretse abantu babaswa niwe wabitekereza kuko practicability yabyo ntabwo yakunda ikindi cy'abanyarwanda bakwiye kureberaho niba abanyayuganda bagiye muri Congo abakongomani bakabakira bakajyayo bagakora ibyo bakora ntihagire n'umuntu n'umwe wiyamamaza wigaragambya haba za Butembo haba za Bunia haba za Ituri bakabakira abanyarwanda bo bavuga ngo ati bakoze n'amasezerano ntawe n'uwari waza hano bakigaragambya ubutegetsi bwo mu Rwanda butekereza iki bibaza iki gihe babonye ibintu nk'igihe ibintu nk'ibyo bibaye igihe ibintu nk'ibyo bibaye ukwiye kumenya neza ukasubira ukisuzuma ukamenya imikoranire yawe ukamenya n'imibanire yawe n'abandi icyo bivuze ni ukuvuga ngo abanyarwanda imibanire yabo n'abaturanyi yarananiranye abarundi bajya muri Congo abakongo ntabwo bajya bigaragambya abaganda iyo bagiyeyo ntibigaragambye abanyarwanda bagiye bakigaragambya icyo ni ikintu gikomeye cyane ariyo byambijya nakubwiraga nkubwira nti igihe ugiye gukora intelligence assessment wumva social impact w'ibyo ukora ku baturanyi ibiriye ibyo baba bakora ibyo bavuga imibanire y'abantu wumva bibafasha iki igihe abakongomani babona abanyarwanda bambutse bakajya muri Congo bakarasa abantu bati twabarasaga kubera ko ari abakoraga magendo ugabona umuntu muri Uganda arambutse baramurashe bati uyu nguyu yakoraga magendo ugiye gutekereza uri umuyobozi ukwiye kumenya neza ibyo bikorwa byawe bizana iki mu bandi bantu muturanye nyamara igihugu gishobora kuba kiri gifite ingufu nkeya ubungubu ariko mu myaka 10, 20, 50% ntushobora kumenya igihugu gishobora kuba kimeze kuko ibihugu by'imyaka y'ibihugu aba ari imyaka myinshi cyane ariko ibyo wari wakoreye kenshi ntibyibagirana bihoraho cyane cyane igihe udashakishije uburyo kugomba kubishakishiriza uko byarangira n'abazungu ibyo bintu babibayemo muribuka uburyo bw'abadagi bifataga barashe abafaransa mu gihumbi kimwe magana inani na mirongo irindwi bafata igice cy'abafaransa barongera barasa abafaransa igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane cumi n'icyenda barongera ejo bundi muri mirongo ine ariko ndibwira ngo bo basubije ubwenge ku gihe nk'abariya abazungu baravuga ati ibi bintu dukwiye kubivamo niyo mpamvu ushobora bajya za nomande ukabona n'abadage bagiyeyo n'abafaransa bariyo n'abanyamerika bagiyeyo n'abongereza bagiyeyo kugira ngo ibyo bintu birangire burundu bakaba arayize kagame rero ntabwo ashobora kubaka arayize ahubwo we yubaka enemizi kandi akabubaka muri neyibahudu icyo rero ni ikibazo kitureba twese nk'abanyarwanda aho tuba tukagira iby'abandi bavuyemo mu myaka y'ibihumbi kimwe magana inani n'ibindi magana icyenda ejo bundi u Rwanda rwo niyo politiki ubu ngubu bakirimo nayo mpamvu nk'ubu ngubu ubona nka Russia kubera ko politiki yabo y'imibanire n'amahanga itigeze ihinduka niyo ubona kuriya ukuntu baba bameze mu buriya buryo bwabo u Rwanda rero narwo niko rumeze ariko hari ababikora bakabikora kubera yuko babifitiye n'ubushobozi kandi ko bafite yewe n'inyungu z'abahagarariye ibyo rimwe na rimwe ubibona mu bihugu bimwe yenda nka za Israel nka Israel ishobora kwifata muri ubwo buryo kubera yuko vital interests zabo nayo vital interests z'abandi babafasha yenda bahagarariye muri kariya karere barimo zitandukanye n'ibyo bavuga interests z'u Rwanda muri kariya karere n'abandi yenda bumva babibafashamo ibyo rero ntibizakunda nkumva rero nashaka kugira ngo kuri icyo ngicyo nkubwire ngo biriya bintu bya ADF iri mu Rwanda iriya ni propaganda iby'abakongomani ko batekereza ku banyarwanda ni ibibazo by'imibanire y'amahanga diporomasi y'u Rwanda aho igeze ni ya yindi yashaje iyo bitwa berigeranti ni berigeranti diporomasi itagikora kuri iyi sungu ntigikora Kagame rero niyo yiberamo ikindi karakita ya Kagame ubu bayihinduye karakita y'u Rwanda mu buryo bwa diporomasi Kagame we mu mibanire ye abantu ahanganye we niko abaye we niko karakita ye niko ateye we aba ahanganye igihe cyose ntushaka kubibona uzamubona yagiye mu nama y'umushyikirano ibyavuga uzamurebe igihe bamuhaye interview uko avuga igihugu rero ashaka kugihindura ngo kimere nka we kizaho rero cya gihugu gihora gihanganye abanyarwanda rero ugasanga mu buswa n'ubutumwa no kutumva ugasanga ahubwo barabishyigikiye aho kubigaya ugasanga barabishyigikiye biriya rero ni ibibazo bikomeye cyane kandi bizagira ingaruka ku Rwanda haba ubu ngubu cyangwa no mu myaka itaha urakoze
urakomeye cyane General Kayumba zimwe mu ntego n'ingamba zihura n'uko ububanyi n'amahanga tugomba kubushyiramo imbaraga rwose tukabana neza n'abaturanyi n'ibihugu duturanye tukavanayo politiki y'ubushotoranyi twari dukomeje kuri ziriya propaganda zikorwa nyine zinyanyagizwa n'ibinyamakuru by'u Rwanda kugira ngo biprovoke abakongomani umuryango wa East African Community nk'uko nabivugaga igihugu cya Congo cyinjiyemo muri uyu muryango w'ibihugu by'iburasirazuba bwa Afurika urumva hari politike y'uko ibihugu byose bikorera hamwe bigafungura imipaka bigashyiraho ifaranga rimwe hari pasiporo imwe bagomba gushyiraho iyo rero bavuze ngo bihinduke federesheni baravuga bati muri makumyabiri mirongo itanu kugira ngo Afurika izihuze ihinduke igihugu kimwe cyangwa ihinduke united bigomba gutangira muri izo buroke z'imiryango sadaka igahurira hamwe mukavanaho imipaka mukareba uburyo mwakira ifaranga rimwe mukareba uburyo mwahitamo ururimi rumwe rwigishwa kugira ngo abantu bazabashe gukomunika East Africa nayo ikavanaho imipaka bakihizamo ibindi bihugu bagashyiraho ifaranga rimwe kugira ngo politiki kugira ngo Afurika izabe federation cyangwa izabe united batangire muri za buroke zabo biragoye ku Rwanda rero kubera ko u Rwanda ruri mu muryango wa East African Community barafunga imipaka nk'uko babikomojeho cyangwa uko tubizi ku ruhande nyine rwa Uganda ku ruhande rw'Uburundi turabizi Tanzania burya nubwo wenda bitagaragara ariko buriya wenda hari code diplomacy tuba tutareba n'amaso biba bihari kuri Congo nibyo turimo kubona urumva ko u Rwanda ruhagaze mo hagati y'ibihugu bine navuga kuri buri borders haba ari akantu nabiri yanyina abantu bavuga bati Empire Hima nuko Museveni akunda kuvuga ati Federation Museveni birabintu yabivuze kuva kera ariko abantu ntibasome ko biri mu masezerano kugira ngo Afrika izahinduke igihugu kimwe umunsi umwe bigomba guhera muri za block hari n'abantu banditse ibitabo njya mbibona abantu bakora n'ibiganiro bagaragaza nyine iyo gahunda ariko bitewe nuko Museveni akomeye muri uriya muryango anabikomeye wirwa bivuga ati tugomba gukora one market muri East African Community tugakora federation kuba bivugwa cyane ariko abantu basomeye yuko biri muri za koro z'uko Afrika igomba kuzahinduka ikazaba united ugasanga bagiye kuvuga ibyo bya Empire Hima nyine bitewe nuko baba tarabikurikiranye nanyo icyo kintu cyumvikane abantu batabumva ko kumenimiza ibiba bivugwa n'abandi ikindi nanone nicyo kintu cyo kwihuza nanone guvana imipaka East Africa yakorera hamwe ite bavana imipaka ariko Kagame we akomeza kurasa bambuka imipaka akomeza kubuza abantu kujya mu bindi bihugu kandi bakavuga bati twongeremo ibindi bihugu kugira ngo East Africa ikomeze igende growing up hari na n'ibindi bihugu byo muri Afrika y'Amajyaruguru numva barimo guteganya kuzashyiramo byakoze za application ntago barabya provinga ariko ubu tuvuga magingo ya Kongo ni urugero twatanga urimo urinjira muri Kongo usabota Kongo kandi arazi kuvuga ngo yinjire muri East African Community aho ntabwo ubona ko bamwe bavuga bati none ni ukubona uburyo bwo kujya muri Kongo witwaje ko muri mu muryango umwe utakibisabira uburenganzira nk'uko byarimeze
urakoze Serge icya mbere ntabwo njyewe nashobora kuminimizinga impressions z'abandi umuntu yashobora kwibwira ko Tutsi Hima Empire yabaho muri kariya karere muri kinyejana ubwo agomba kuba afite reasoning ye ariko njyewe navugaga ibyo nzi muri leta nabayemo icyo kintu ntabwo cyari kirimo kintu cyashobora kuvuga n'uko ngo noneho niba barimo no kubitekereza njye naravuye ntagikurikirana baba bari abaswa baba ari n'abasazi kuko icyo kintu nticyashoboka nicyo nashaka kuvuga ariko hari abarimo kubitegura bashaka gukora Tutsi Hima Empire icyo navuga n'uko byaba ari ikintu cy'ubuswa kandi batazagishobora icyo nashaka kuvuga icya kabiri kiriya cya Kongo kujya muri East African Community ni very smart move kuri Tshisekedi very smart igituma ari smart ni ukuvuga ko ubu ngubu Tshisekedi agiye creating alliance Kenya Tanzania Burundi na Uganda bivuze iki n'uvuga ngo Kagame kuba ari muri East Africa na Tshisekedi ari muri East Africa umunsi Kagame yongeye kujya gutera Congo kizamubera ikibazo muri East Africa impamvu ni iyi Congo ni very crucial kuri ibyo bihugu byose Congo niyo biggest trade partner wa Uganda niyo biggest trade partner wa Tanzania niyo biggest trade partner w'u Burundi hanyuma Mombasa na Dar es Salaam nibyo biraro bya Eastern Congo n'uvuga ngo ugiye kudestabilizing aho ngaho no kudestabilizing Kenya no kudestabilizing Tanzania n'uvuga rero Kagame ibyo byari yarigeze ariho warabaye center of gravity umuzungu ushaka kujya muri Congo akabanza kunyura mu Rwanda ibyo bigiye kuvaho bizajya bigira muri Secretariat ya East African Community ni ukuvuga ngo uhungabanyije Congo uzaba uhungabanyije ibihugu inyungu za biriya bihugu bindi byose so iriya ni smart move kwa Congo kwa Kongomani ni ukuvuga ngo bazajya bamuha umwitangirizwa babifashijwemo n'abandi baturanyi aramutse ateye rero abandi baturanyi nabo agatera Congo abandi baturanyi batabishaka u Rwanda ni igihugu kiri kidafata ku nyanja bari abandi bose bamufungira nta n'icyo yashobora so ku bakongomani rero ni very smart ku bindi bihugu rero byo mu karere ibyo byose byo nkubwiye nabo ni smart n'u Rwanda nabo ni smart kwemera ko no gushaka ko Congo ijya muri East African Community ni smart impamvu ni iyihe bafite ibintu byinshi biri muri East African Community muri protocol yabo free movement of goods ni ukuvuga ko ibintu by'imisoro ibintu byavaga mu Rwanda bijya muri Congo bizava muri Congo bijya mu Rwanda nabo bazagayininga kimwe n'abatanzania kimwe n'abandi free movement of people muri South Africa bagendera kuri za ID bozajya n'abajya muri Congo kuri za ID so ntabwo ari urwanda rwonyine biyabigo byose nabo ni smart icyagatatu Congo muri SADC kwa muri SADC ukaba no muri South African community kandi abo bose ufitanye na bimpaka ni ukuvuga ngo mu buryo bwa diplomasi abakongomani bafite icyo bunguka bazajya bungukira muri SADC bafitanye na bimpaka bungukire no muri South African community bungukire no muri Central African region ubwo rero kuri bo ni ibintu nk'abakongomani nibo bari hagati baramutse bafite abayobozi beza babafasha uburyo bwa diplomasi Congo noneho ubu ngubu yabaye nka center ya diplomasi ya Central Africa ya East Africa na Southern Africa kuko aribo baba bari hagati bari muri ibyo byose ariko yenda ikintu cyo navuga nibire bakisekede ku giti cye sekede ku giti cye ndibwira ko nawe ari survivor kujya muri East African community ndibwira ko ari survivor kuri we ni survivor kubera yuko bafite amatora ndibwira hari nko mu myaka ibiri amatora yo muri kariya karere rero kenshi ntajya agenda neza ariko kuba yagiye muri South Africa ubwo nuko ko agiye kwiyongera umubano wo kwegera biriya bihugu n'ibindi byose ibizavamo rero muri aya matora bishobora kuzaba contested niko niyibwira cyangwa bishobora kuzazamo n'ibindi bintu nkuko nawe yagiyeho ku buryo utari busobanutse ashobora kuba abona ko kumva ko aramutse agize ikibazo abanyayuganda azaba yaremereye bari mu gihugu cye abanyakenya yabemereye ko bagira za consulate kuri Goma na za Bukavu abatanzania bo ni inshuti zabo n'ubundi kuvana imbere abarundi bakorana neza icyo gihe nawe abibonamwo ikintu cyo kumva ko politically ubwe bimuzamura akamuzamura profile agashobora kumva ko abangabo bose afite ibyo azakorana nabo ubirebye rero neza mu buryo bwa geopolitics nibwira ko ari ibihugu byarusanzwe biri muri East African community batekereje neza no ku bakongomani ubutegetsi bwabo nabo nibwira ko bwatekereje neza kandi ko ugiye kureba ibyo bintu bizabafasha of course hari abavuga bati ubu rero bituma bamwe bazajyayo kujya ku exploitinga muri Congo kujya kuvana y'ibiri n'ibi none se ubundi ntibajyaga babivanayo n'ubundi babitwaraga ariko noneho yenda bazabitwara muri framework izaba noneho yumvikanweho ubwo rero yenda atari mu buryo bwo kugira ngo abantu bumve ko buri kintu cyose yenda cyaba atari kizima ntabwo ariko njye mbyumva njye nibwira ko mu buryo bw'abayobozi bo muri South Africa batekereje neza n'abakongomani batekereje neza n'abanyarwanda bazabyungukiramo nicyo nabivugaho murakoze
urakoze cyane General Kayumba utekereza iki kuri rizamurwa ry'amapeti mu basirikare ryabaye mu minsi ishize abantu benshi babyanditseho babaza bati uzatubarize General Kayumba nimuganira ibyo bishinzwe impinduka muri RDF abasirikare bakuru bazamuwe Kagame aha amapeti cyane bamwe bati si ibi bintu ni ibiki mu yandi masaha nanone bati dusohoye amatangazo y'abashaka kwinjira mu gisirikare kuba Kagame yongera imibare y'abasirikare umunsi ku munsi u Rwanda ni igihugu gito cyane kuko bari abasirikare barakenewe dukeneye abantu binjira muri RDF umunsi ku munsi bamwe babibona nk'aho ari ukugira ngo agaragaze yuko afite ingabo nyinshi yumva yuko atekanye ku mutima wenda binatera ubwoba ibindi bihugu muri East African Community ndagira ngo numve icyo utekereza kuri izi promotion ndetse no kwinjiza abandi mu gisirikare usohora amatangazo umunsi ku munsi
urakoze Serge ubundi bwo urebye ikonomi y'u Rwanda icyo u Rwanda rufite abasirikare b'umurengera ugereranyije na ikonomi y'u Rwanda bafite abasirikare b'umurengera ariko igituma bagira abasirikare b'umurengera ni iriya diplomasi twakubwiye ya diplomasi ihora iri belligerent mu Rwanda bo bahora biteguye kujya mu ntambara aho guhora biteguye kumva ko bajya mu mahoro no muri alliance icyo ni cyo kibazo bafite bakagira abasirikare b'umurengera ariko ugiye kureba muri bari abasirikare bagiye bazamurwa mu ntera mujye mureba hafi buri muri mwaka cyangwa imyaka ibiri bapasinga cyangwa hasohoka officer cadets 600 gutyo na 50 hafi 700 buri hafi buri mwaka cyangwa imyaka ibiri no kuvuga ngo abo bava muri second lieutenant igihe kigera igihe runaka imyaka ibiri imyaka itatu biba ngombwa ko uzamura abo basirikare mu ntera bakaba aba lieutenant so bashobora kuza rero ari benshi kubera yuko baba bararangirije igihembe kimwe ari benshi ni ukuvuga ngo abari babari imbere rero abari babari imbere kugira ngo bari bashobore kuzamuka abari babari imbere ugomba kubazamura kugira ngo bari babone imyanya bagomba kujyamo noneho igikurikiraho ufajya muri ba bandi bari basanzwemo abenshi bamwe bakava mu gisirikare nicyo mujya mubona nyuma y'imyaka umwaka imyaka ibiri hari abandi basirikare benshi 500 ze gutya babava mu gisirikare ibyo nabyo ni ibintu wundi muri progression bisanzwe generally ariko ikibazo ni iki ngiki ikibazo soka abasirikare bajya mu gisirikare ikibazo soka abasirikare bazamuka mu ntera ikibazo abasirikare b'u Rwanda bakora iki icyo kibazo gikomeye cyane abasirikare bo mu Rwanda babaye nka masonarize ntabwo ushobora kumbwira ubu ngo abasirikare bo mu Rwanda aho batondekaniye n'abari abarashanize bari abawagi n'abari abafatiye sanctions ejo bundi ntushobora kumbwira aho batandukaniye kuko bari abawagina baba muri Central African Republic n'abanyarwanda babayo bari abawagina babaga muri Cap de Gardo n'abari niyo baba imirimo bakora ni imirimo imwe izi ngabo rero mubona nyinshi bagende biyongera nizo gukora imirimo nk'iyo icyo kintu kibabaje cyane abasirikare b'u Rwanda baba hariya kubera yuko babazamura bakabagira benshi kubera yuko bashakishije kudakora iyo mirimo y'ubucakara icyo ni ikibazo icyo kibazo gikomeye cyane naho ubundi bwo kumva ko hariho ingabo zizamuka zigira gute ibyo ni ibisanzwe kumva ko ari noneho n'abanasaza bakava mu gisirikare ugashakisha abandi bagomba kubasimbura ibyo ni ibisanzwe ariko se bangahe kuri bije yihe bizagenda gute icya gatatu abasirikare bo mu Rwanda bazamuka bate mu ntera bazamurwa na Kagame kujya kumva ngo Kagame yazamuye abantu nk'abangaba ibi ntibikwiye kuba abasirikare b'u Rwanda bakwiye kuzamuka bashingiye ku itegeko kandi bazamuwe n'imyaka bamaze bakora na disipurini na kosezi bakoze bakavuga bati uyu munsi igisirikare cyazamuye abasirikare bangana kugera kujya kujya kumva ngo uyu munsi ngo perezida wa repubulika ngo yazamuye ngo abasuriyete n'abashyirahanga wari wumva muri Amerika bakubwira ngo Biden yazamuye abasuriyete na bene bangahe na hano tuba muri sasa ntabwo indi gihe ngo Ramaphosa yazamuye abasirikare bangahe iyo ndashobora kumva ngo yapointinze CDF ku rwego rwo hejuru ku cyo gihe noneho ubu ngiye kuzamuka ajya ku rwego ruri strategic operational icyo gihe birumvikana ariko umusirikare wo hasi siretse ngo azamurwa na Kagame igihe cyo bashaka kuvuga ni ukuvuga iki umusirikare wo mu Rwanda ngo azahure mu mutwe we yumva ko ari Kagame wamuzamuye ntazunde ko yazamuwe n'igihugu n'akazi ke aho hari ingorane ibi rero Serge igituma biriya bintu biba ni uko u Rwanda abasirikare b'u Rwanda bahora muri posta y'intambara niyo batagiye kurwana muri Congo biteguye kujya kurwana n'Abarundi biteguye kurwana na Uganda biteguye kohereza muri zahe nibyo nta munsi n'umwe abasirikare b'u Rwanda bari bigera bumva bari muri situation ya peace muri situation y'amahoro n'icyo ngicyo kubera yuko umuyobozi wabo mu mitekerereze ye uwe ubwe ahora yumva ko agomba ko hari umuntu ugomba kumugirira nabi niko bitekereza kubera yuko ahora yumva agomba kugirira abantu nabi abayumva hari abandi nabo bagomba kuzana no kugira ngo nabo bamugirire nabi akaruka bitekereza nta munsi n'umwe Kagame ashobora kumva ko u Rwanda rwagira amahoro muzajya mwumva no mu mvugo ze buri gihe abavuga abari bwice abavuga bamwanga abavuga bamurwanya abavuga bagira gute icyo rero nicyo kintu gituma igisirikare cy'u Rwanda kimeze kuriya bafite rero abasirikare b'umurengera baba abasirikare basanzwe baba abasirikare b'inkera gutabara bya daso ibyo byose ni ibintu byinshi byinshi bitari ngombwa mu gihugu nka kiriya kubera yuko bananiwe kubaka umubano bubaka ahubwo kwangana ariyo mpamvu bakora igisirikare kimeze nka kuriya igihe rero gifite igisirikare kimeze nka kuriya na ba Saddam Hussein niko yababaga bameze babaga bafite abasirikare benshi na ba Gaddafi niko yababaga bameze ariko buriya ibintu nk'abiriya bigera aho ngaho bikaba ikibazo kamwereka ko biba ikibazo niba buri mwaka winjiza abasirikare bangana gutyo bangana gutyo ari kuvanamo n'abandi mu gisirikare igihe bavuyemo bajya gukora iki kuko nk'ubu ngubu hari abonzi bakoranaga hariya bamwe hari ukuntu ibintu byabo mbimenya hari n'ushobora kujya gutya bitinze akampamagara wamubwira gute numvise harya ngo Kagame yaravuze ngo abasirikare bavuye ngo abantu bavuye mu Rwanda bagahunga bari hanze ngo nta n'umwe ngo umeze neza kurusha uko yari ameze hano ngo cyane cyane ngo uri umujenerali ubu icyo gihe ngira ngo yavugaga jenerali Habyarimana nanjye ndibwira ko yitwaga abajenerali hari yavugaga ko ariko twari muri buriya butegetsi twavuyeyo nkubwire ngo aho kuba umujenerali nk'akabarebe naza nkaba hano aho kumbwira ngo mbere mbe jenerali nkayibingira kuva mvuye mu Rwanda ibingira afunzwe aka gatatu kumbwira ngo mumujenerali ngo ajye kunshyiraho inzogera ku maguru nkubona ngo umbwire ngo ni umujenerali ngo mbayeho neza naguma hano ariko rero n'uburyo busanzwe katuvuge Habyarimana aba mu Busuwisi njyewe duhuye gatatu kuva yaba mu Rwanda nanjye ndagira hano duhuye gatatu ntabwo ushobora kumbwira ngo Habyarimana ngo ngabayeho nabi kurusha ko yari ariho mu Rwanda ashobora kuba yarasize y'amazu yari yarakoreye yari yarubatse ariko afite amahoro ndakubwira ko aza kumusura tukajya tugasangira byeri tukakerereza tukagira ariko mu Rwanda nta mujenerali ushobora kujya gusura undi gusa nawe umujenerali nka kaka ukambwira ngo ndishimye bakagenda bakajya kumwana wa Rwigema nkakoma amashyi ukambwira ngo ndishimye ngo niko kuba umujenerali ariko ni mu buryo busanzwe ese ubundi mu Rwanda ni igihugu cyacu kuko turagikunda twashaka kuvuga ngo gukorera mu Rwanda yenda no gukorera muri ibi bihugu by'abantu baterura amakarito bahembwa kimwe ushobora kumbwira ngo uterura amakarito yenda mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa ahembwa kimwe yenda n'umuntu uri mu Rwanda niba ashaka kuvuga gusa ku bintu by'umubereho aribyo tugiye kuvuga ibyo ngibyo yibwira ngo niko bimeze biriya rero abivuga kubera ko aba ashaka gushuka abanyarwanda no kubabeshya kubabwira ko bameze neza atari ko bameze bariya benshi uwabahaziza ukareba nta hantu warara hariya bagenda ariko bababwira biriya kubera ko arimo kubashuka maze rero Serge yenda nsubiye ku cyo wari umbwiye abasirikare b'u Rwanda ni umurengera ugenereranije n'igihugu barimo icya kabiri ubungubu babagize abacanshuro ariko ikindi gikomeye nyuma y'indi myaka nk'icumi bikomeje bimeze kuriya u Rwanda ruzarimwe abantu bababaye cyane kandi bumva barakoreshejwe ku buryo ibyo bagiyemo ntacyo byabamariye ibyo rero nicyo nabivugaho n'ayo mapeti bayatanga cyane cyane kugira ngo Kagame yigaragaze ko ari umuyobozi w'ikirenga ibintu bye ngibyo ariko nyine n'ubundi abasirikare kuzamuka ari benshi kandi baragiye muri za kadeta ari benshi ubusanzwe byo ni ibisanzwe murakoze
urakoze cyane General Kayumba hari article Himbara yanditse muri iyi minsi avuga uburyo Kagame destroying abasirikare be aha niho umwe yambazaga atari kuvundi kuba umusirikare mu Rwanda usibye kubavuga ati kuba umusirikare wa Kagame ngenda ndabyanga kubikoresha kumba numva umuntu ajya mu gisirikare agiye gusavinga igihugu kubera ko niko biba byitwa usibye ko Kagame yavuze ati askari yangu jeshi zangu uravuga ati none kuba umusirikare mu Rwanda byabivuze iki cyangwa ko uri umusirikare w'umwofisi arimo kukuzamura mu mapeti ukazarinda ugeraho ukamera nka ba Sam Kaka ugahinduka hano nurutonde himbara yanditse yavuze Sam Kaka yavuze Kayumba Nyamwasa avuga Charles Kayonga avuga Patrick Nyamvumba avuga Charles Muhire avuga Karin Karake avuga Frank Rusagara avuga Richard Rutatina Emmanuel Ndahiro aba bose nyine uko yagiye barondora bamwe bafungiye mazu yabo bambaye iminyururu wa mugani umuntu akavuga ati ni gute ugira motivation yo kumva yuko bagupromotinga ugira icyizere gite kutazenda ingapu nk'aba ngaba confidence yikurahe yo gusavinga kino gisirikare mu gihe ubona abahozi bagukuriye bambaye iminyururu bafungiye mu mago nta usura undi nta ufite uburenganzira bwo kujya washatse urwo rukundo rwa patriotism wari ubona ute ubona bagenzi bawe bagukuriye babaye muri ubu buryo
Serge bari abantu bose bose c'est vrai vrai traumatic niko nakivuga ni ikintu kibabaje cyane bakuba bavuze bose abo ngabo ni abantu batangirira rugamba bamwe muri aba ngabo bavuze bari n'abandi bari barupangaga bavuze nk'aba ba Karenzi Karake bavuze Kaka inama twajyaga tujya muri Uganda tutari twanatera abo bose babaga bazirimo uretse yenda abandi bamwe yenda bari bakiri batoya ariko nashaka kugira ngo nkubwire ngo abo bose bari bafite imitekerereze yo kumva ko bavuye mu gihugu batari bishimiyemo bagiye gutaha bakajya mu gihugu cyabo ariko Serge nakubwira abo bose abuvuze ndibwira ko nta n'umwe uticuza utibwira ko uticuza kandi nta n'umwe utabona ko ibintu twabayemo mu bintu bakirimo batazi neza ko bazabivamo ntabwo wambwira ukuntu warwanira igihugu uvuga ngo urarwanira kwishyura ukizana noneho wasigaye bakagushyiraho umunyururu ku maguru nkabwira ngo ntabwo uzigera uva muri Kigali kandi iyo ni umubyeyi wawe aba mu Mutara ntabwo ushobora kumbwira ukuntu ngo narwanye kugira ngo nishyire nizane umwana akajya kwiga muri Amerika akabona digiri aho kugira ngo ugende ugiye mu birori bye akakubwira ngo ntawe uzajya kandi Kagame akajya ajya gusura abana be buri kwezi kandi mwana arwanya urugamba hamwe birababaje icya gatatu ntabwo nibwira ko bariya bagiye mu ngabo bumva ko bazaba mu ngabo bakazisazira ngo bakarinda bapfa no bari bazi ko bagiye gukora akazi kakazavamo bakazakarangiza bakaritayaringa bakajya kwikora ubundi buzima bamwe muri bo bafite n'amashuri bakagiye bakajya gukora no muri za international organizations bamwe banazibayemo ise Karenzi yabaye muri UN Nyamvumba yabaye muri UN ba Kayonga bari abadiplomati barize bafite amashuri Ndahiro nyine urabumva ni umudokta yashobora no kugenda akajya gukora mu bitaro akagenda akavura Kaka ni umusirikare mukuru twavuye muri Uganda afite na responsibility irenze ya Kagame Kaka yari komanda wa military police ariko kumva ko ameze kuriya icyo Himbara avuga ati abo bantu bose Rusagara umuntu wize ku buryo buhambaye ariko ubu ngubu imyaka yose agiye kuyimara muri prison nimwe agiye kugwa bariya ba Rugigana ubu kujya kumva umuntu avuga ibintu nk'ibyo ujya Himbara avuga ni ukuri nyine ariko ikintu cyose mukibonere kuri uriya munsi aho bashobora kugenda umuntu akajya mu bukwe bw'umwana abantu babanye n'uriya muntu bagakoma amashyi buriya narabibonye numva ngiye no kurira koko ibi bintu byaba niba nayo nabivuga bagaceceka gukoma amashyi igihe rero uri muri situation nk'iriya ni kwa kundi ni bariya barafunze niko babayeho ariko ejo bashobora kubabwira bati nimujye kuri radiyo muvuga Kayumba ko ari Kigarasha mugende mute bagenda bakabivuga ko bariko barashaka kuramuka kandi ntibaramutse barashaka kumva ko babasubiza ku kazi niyo bagusubiza ejo bazakwirukana bamwe bagiye banyandikaho ibintu barutatina ndabizi ariko ntabyo byose byabafashije iki igihe asubije inyuma akareba abona byaramufashije kandi njye naramufashije n'abarabizi ibyo rero ni ibintu nakubwira ngo disappointment mu buzima zibaho ushobora kujya guhinga ukabumbya koko bariya ni nk'uko ubona umuntu yagiye agatera ibigori izuba rikava wajya kujya gusanga asanga ahubwo urajya kujya gufata posho muri UNHCR niko kuriya bariya abantu babayeho niko babayeho bari bazi ko bagiye gushakisha amahoro ko bagiye kubaka igihugu ahubwo baba pati yo kukidestroyinga barangiye nabo ubwabo baba destroyide nicyo twakuye muri biriya bintu iriya struggle nicyo yazanye nta kindi ikimpamvu ni kibigaragaza n'iki nuko abantu bagiye bava muri Uganda bakaza baho bavuze ngo barahungutse abana babo 80% bibera muri Uganda abantu bavuye mu Burundi bagasubira mu Rwanda kubera yuko yenda batasubira mu Burundi ubu ngubu abenshi abana babo baba muri za Amerika n'ahandi n'abandi batabari abari bishoboye nabo bibera mu Buganda na za Kenya n'ahandi cyo kikugaragaza ibyo so you are right it's a very very regrettable situation the situation ibabaye baya n'abantu twabanye jewe riyare ni ibintu biba bimbabaje kuko mbanze neza iba byarababayeho bamwe muri bariya bararashwe bariya benshi bari bafite n'imirimo bigi bamwe niganya nabo za makerere aba bakarenzi aba bakayonga aba bandayiro ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bari badashoboye kuzashobora kwibeshaho ujya kumva ufite imyaka 50-60 ufite inzogera ku maguru kuko ubusa umwana wawe arakubona ukamubwira ngo ati dadi mwafashe igihugu kandi inzogera zikurimo ku maguru gusa yumva warafashe ikihe gihugu ese uba ufite umugore akaba azi neza ko hari umuvandimwe wageze ibyago mu Mutara ariko ufite inzogera ku maguru ntiwajyayo akumva ko uri umugabo mu rugo ese waba ufite umubyeyi aba bafite akaba ndashobora kujya kumusura cyangwa nadashobora gusura bamaze bati uyu uriya bamufungiye mu nzu none umubyeyi wakumva ko wamubohoye ibi rero bavuga ngo abantu bari bohoye mwibohoye iki cyangwa kumuboshya kurushaho rero ni ibibazo Serge twebwe turi hanze batuvuga uko bashaka ariko dufite byinshi tubarusha Serge ubu ndavugana nawe uko mbishaka yewe ejo niyo nasohoka nahangaha umuntu akavuta n'isasu ariko mba numva nta kibazo ariko uzi kubura ahantu udashobora no kuvuga ndashobora kugira n'ishobora kuvuga cyangwa kuvuga ngo ibyo kuvuga ujye kujya gushimagiza wa wundi ugukandamiza ariko icyo navuga abanyarwanda barababaye kuko aba bose aho nkubwira bafite imiryango bafite abavandimwe Serge ko tubivuga gutyo uko Himbara byandika nabo niko babisoma niko abana babo babisoma niko abavandimwe babisoma tekereza rero agahinda kari aho ngaho ni ibintu bikomeye cyane urakoze
urakoze cyane General aho hantu harimo n'ibibazo byinshi kuko ejo bundi nk'uko wabikomeje ajya kuvuga kuri Eric Gisa Junior yaranavuze ati Uganda ntabwo yabaremeye Uganda ntabwo yabaremeye akunda no kuvuga ngo yabagize icyo muri cyo cyangwa yabagize icyo mwari cyo ukibaza uti Paul Kagame uvuga ngo yagize abandi bakomrade be bamufashije barashwe yabagize icyo bari cyo ariko tugarutse ku ruhande rwa Uganda yavuga ati Uganda ntacyo yaturemeye ni ikintu gikomeye cyane muri struggle nk'uko turimo kuvuga geopolitics tureba n'ibirebana n'umutekano hirya no hino abantu basubiza amasima bakaribaza batari ko byose biterwa n'iki hari igihe bigaruka bigasubira inyuma ati Uganda ihuriro ku buryo n'abantu bashobora kuvuga bati ariko mushobora kuba rimwe mukorera Kagame umuti na buriya busazi bw'agaragaza mumuvangira umuti kandi koko tuvanze akawunywa agasara njyewe na celebrating nk'uko byanshimije ariko kugira ari uti Uganda ntacyo yaturemeye yaraguhaye byose mu myaka ishize yarashimaga Uganda ko yabahaye byose ariko uyu munsi ati ntacyo yaturemeye se twaba tuvuga ko uriya mugabo atanguye imiti ya abakwiye gufata imiti ariko akibarira kuyifata urujya munsi
Serije buriya iriya ni complex ni complex cyane buriya kandi ya complex yitwa inferiority complex nuko nawaze mbikubwira abafaransa bagize intambara n'abadage abongereza n'abanyamerika barabatabara kabiri kose ariko nta munsi n'umwe wa Faransa bari bigira bahakana ngo ntabaga abanyamerika babafashije njye nakubwiye ntibajyana nomande bakanahahurira n'abadage barwanaga nabo n'abakazi bakabahurira ntabwo Uganda yari mu Rwanda ibyo byo ni ukuri kuko na FPR itaraza u Rwanda rwari ruhari si u Rwanda rero ntabwo nta abanyarwanda rwasizweho n'abanyarwanda ni kurumeze ariko kuvuga ngo u Rwanda ntawigeze arufasha ngo Uganda ntabwo yabafashije isi wemeye ko Uganda yagufashije ko ariko kuri byagutwara iki byakuza kuba perezida problemu ya Kagame ni uko navuga ngo nta n'undi wamufashije washaka kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda bonzi twavuye nabo muri Uganda n'abavuye mu Burundi n'abavuye muri Congo baguye muri ziriya ntambara ntabwo babara kuvuga ngo njyewe nta wamfashije gute se ibi rero ni inferiority complex kuvuga ko umuntu yagufashije ntacyo bitwaye hanyamara ahubwo yavuga ati Uganda twarayifashije natwe yaradufashije ubu rero dukwiye kubana neza niyo nakubwira ko ari bwo buzima niyo mvuga ikwiye kubaho ntabwo wavuga ngo Uganda ntabwo yagufashije warize muri Uganda warakoreye igisirikare wararwanye iyo ntambara umuryango wawe ariho waragendera ku mapasiporo yabo baraguhaga imbunda bakaguha amasasu ariko ibyo ngibyo n'abaganda nabo babikoraga kubera rero niko yenda barumvaga bazabigiramo inyungu cyangwa yuko bumvaga ko koko twari twarabanye nabo neza ariko kujya guhaguruka kuvuga ngo ntacyo badukoreye ibyo ni inferiority complex kuko n'ubu ngubu abandi bantu basobanutse tuvuge nk'aho muri South Africa nta munsi n'umwe batavuga ko Mozambique yabafashije nta munsi n'umwe batavuga ko Tanzania yabafashije nta munsi n'umwe batavuga ko Zimbabwe yabafashije mu ntambara yabo ariko ntibisobanuye ko abaturage muri ibyo bihugu baza hano muri South Africa ariho banahungira ibyo biraba kuvuga se ko umuntu yagufashije kandi byarabaye bigutwara iki Kagame rero kubera iriya kompleksi ye nicyo gituma ibyo bivuga kandi no kutareba uko abandi bifata ariko ibyo nibwira ko ari mu mitekerereze ye no mu mikurire ye nuko yabayeho we yibwira ko umuntu uwamufasha uwo ari we wese abamusaba no kujya kumuramya we niko abitekereza kandi nyamara umuntu usobanutse ufasha umuntu ntunatekereze ko nejo ubundi azaba akuramya kuko abaze ko abikoze bipfuye ku mutima atari uko yumva ko ugomba kuba ubikora ko ugomba kugira nacyo azagukorera nizo mpamvu nicyo gituma avuga biriya yibwira ko avuze ko hari abo abamufashije avuze ko hari abo yakoranye nabo ku noneho byatuma ubwo buhangange bwe bugabanuka aha rero ni abantu bagira kompleksi niba ushaka kubibona uzarabe Donald Trump baramaze ngo ariko ngo sobera gufashije ati reka adata ntacyo yampaye kandi nyamara bajya kujya gukurikirana bagasanga amafaranga yose yamuhaye nuko byanagenze aba rero ya buriya Trump na Kagame ni biriya bafite niho bafite aho bahuriye akumva n'abamufashije kujya ku butegetsi akabatuka ni biriya niko bimeze uzara abantu bakoranye na Trump bose nta n'umwe adatuka Kagame nawe abantu bose bamufashije abantu yabanye nabo nta n'umwe adatuka iriya rero ni complex ariko ushobora kuba harimo n'indwara abaganga bagenda bashobora kuba bayizi njye ntabwo nyizi murakoze cyane
aho rwose usoreje indwara irimo ubwo na wa mudari yamwambikiye muri stade amahoro azamubwira ati uzawungarure naribeshye uko yamushimye imyaka yagiye ishira uko Museveni yazaga muri aniveriseri za RPF Kigali amagambo yavugirwaga amadisikuru byose birahari biri muri arshive nkeka rero uko wa mugani abaganga bagomba kuzareba neza ikibazo umugabo afite mu mutwe. Munyemere rero dusoze ikiganiro cyacu n'amasaha arakuze, tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Ndagira ngo mu gusoza, umwaka urimo urarangira, umwaka urarangiye 2021, nk'uko dukunda kubivuga, dutangira umwaka mushya tuvuga tuti amatwara mashya, ibyifuzo bishya. Navuga yuko wishyanye ari uko umwaka utaha tugomba kubonamo intsinzi. Resolution rero burya buri gihe imotiva abantu mu mwaka wose, uvuga uti nahize umuhigo yuko umwaka utaha ari intsinzi ku Banyarwanda. Tuzipakura buno butegetsi bubi bw'uyu mwicanyi Kagame uduhiga, wirirwa ahungeta Abanyarwanda hirya no hino. Ni iki wifuza kubona muri 2022 mu ihuriro? Ni iki wasaba abayoboke, abayobozi, abakomiseri, abaterankunga b'ihuriro, inshuti z'ihuriro, nk'umwe mu bayobozi bakuru 2022 urifuza ko hakorwamo iki, cyangwa n'iki wumva wasaba nk'abayobozi batandukanye cyangwa abayoboke b'ihuriro?
Urakoze Serge. Icyo nakora njyewe ni ugushimira mbere na mbere abayoboke b'ihuriro, nicyo kintu cyangombwa. Ndabashimira kuko bitanga cyane, kandi ibyo bitangamo turabiganira, tukabiganira mu manama. Hari ibintu bimwe yenda nakumva ko hano nko kuri radiyo uwambaje uti wifuza ko muzagera kuki. Icyo nakwifuza ni ugutera imbere, ariko mbere na mbere ni uko mbifuriza ubuzima bwiza. Icyo kintu cya mbere ndabifuriza, cyane cyane abayobozi b'ihuriro, abayoboke b'ihuriro bose n'abanyarwanda muri rusange, ubuzima bwiza. Ikindi rero ku bitureba bigera n'akazi, ni uko dukwiye gukora twiteza imbere. Nakubwiye ko mbere tugitangira ihuriro ryacu tugomba kuryubaka, tukagerageza ko dukomeza gutera imbere, tukagerageza ko tugomba kumumbarayizinga abantu bakatuyoboka, kandi tukabereka ko ari twebwe ko turi alternative ku bintu birimo kubera hariya mu gihugu. Ikindi ni uko nibwira ko tugomba gukomeza kubana n'abandi uko tubishoboye, kandi n'utabishoboye nawe no kubana natwe nabo ni uburenganzira bwe, ntacyo twamutwara. Maze rero Serge, icyo navuga ni uko nifuriza abayoboke b'ihuriro gukomeza umurego muri strategie zacu, barazizi, tuziganira buri gihe, nta n'impamvu yo kudushyira kuri radiyo kuko izo ni za RNC. Iyi radiyo ni iy'abantu bose, hari abadushyigikiye, abatadushyigikiye nabo barayumva. Ubwo rero strategie zacu z'ihuriro Nyarwanda ntabwo ari izo kumva ko twajya gusangira n'abandi, ibyo tubiganirira iwacu. Muri structure rero zacu ari biro, ari executive committee, ari biro politiki, nibwira ko bazashyiraho uburyo bwa ngombwa kugira ngo ibyifuzo by'ihuriro babigeze ku bayoboke, kandi mbashimira ko bakoze neza kandi bakomeza gukora neza, ariko ko mbifuriza ubuzima butagira umuze. Murakoze cyane Serge.
Murakoze cyane General Kayumba, ngushimire kuko uyu mwaka dushoje twakozemo byinshi. Nishimira nk'umuyobozi waraditahuka nka komiseri wa communication, nakiriye abantu benshi cyane kuri radio, twaganiriye n'abantu batandukanye. Ibyo ni ibintu byo kwishimira, ariko n'umwaka utanye nuko wari ubivuze, akazi kadutegereje karakomeye, nako kubora Abanyarwanda, nako gutabara Abanyarwanda. General Kayumba rero nkaba nkwifurije nawe umwaka mushya muhire, ubwo ndizera ko tuzabona intsinzi umwaka utaha.
Urakoze cyane wewe, umwaka utaranarangira tuzaba twongeye kuvugana. Niyo kamwifurije Noheli, ariko n'umwaka mushya muhire nawe ndakwifurije n'umuryango wawe, kandi mwifurije n'Abanyarwanda bose n'abagenzi bacu bo mu ihuriro, mwese mugira amahoro.
Urakoze cyane nawe, ugira amahoro. Nshuti mwari muteze amatwi radiyo itahuka kuri uyu munsi, naha rero dushoreje ikiganiro cyacu, twongeye tubifurize Noheli nziza, umwaka mushya muhire. Gahunda za radiyo itahuka zikaba zizakomeza ejo. Ufite igitekerezo, icyifuzo kuri iki kiganiro, wandikira radiyo itahuka @gmail.com cyangwa kuri WhatsApp ni 202-509-674. Mwese turabakunda, umugoroba mwiza, abandi mwese umunsi mwiza na ubutaha.
Yewe nigiriye mu ihuriro Nyarwanda. songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
araye n'isifiva viva araye n'isifiva viva
Come abakecuru batambutse gitwari batigikiye RNC ihuriro nyarwanda biteguye kurwanya umunyagi tugahuga bwibera muri gakondo yacu maze ababyeyi bakinyira nk'abandi imisango ivuga ibirori bitaye maze babyarira u Rwanda bahetse ibibondo nibuze duhindura u Rwanda basaza batsindiza buza kuru umuhutu mutu mutu si twese nk'abitamuye